This message, The Voice of God in These Last Days, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, January 20th, 1963, at the Apostolic Church in Phoenix, Arizona, USA. Litea oyo, mungongo ya nzambe na mikolo oyo ya suka, yandeko William Marion Branham, Eteya maki na anglais na mokolo ya lomingo na tongo, mokolo mwa tukumi bale, sanza ya yambo na mobu 1963, na lingomba ya bantoma na mboka Phoenix, Arizona, États-Unis ya Amerika.
Certainly a privilege to be back amongst these Spanish people again this morning. And I wonder if Jim's getting this, he is getting the recording. I've still got the record that the little Spanish choir made when I was here before with Brother Garcia. And I forget that little song they used to sing me, but oh, how I like that.
Ezali solo litomba kozala lisusu epai ya ba Espanyol oyo na tongo oyo. Nazali komituna soki Jim azali kokamata yango. Oh, azali kotia yango na band. Nazali nanu na band oyo bana ya koral ya ba Espanyol, basalaka tango nazalaka awa liboso elongo na ndeko Garcia. Nabosani mwalo yembo oyo bazalaka koyembela ngai. Kasi oh, ndenge nazalaki kolinga yango.
And those children now are all grown, married. I hear from them now and then. And I walked in this morning and seen little Joseph. Now, it really done something to me, and I was certainly happy to see him.
Pe bana yango nyonso sikoyo bakola pe babala. Nayokaka sango na bango tango na tango. Pe tango na koti awa na tongo oyo pe namoni Joseph Moke. Esalaki ngai penza eloko moko boye. Pe nazalaki solo na esengo ya kumona yo.
Now, I got one word I can say in Spanish. Would you like to hear it? Hallelujah.
Pe sikawa, nazali na iloba moko oyo na koki koloba na lokota ya Espanyol. Bokolinga koyoka yango? Hallelujah.
I'll never forget the word of trying to get a deaf woman to hear me one time. I may say this all wrong, you see. But the best I remember was, "Are you?" Is that right? Hear me. Hear.
Right.
Are you? And then never forget, "Gloria a Dios." Just wonderful.
Nakobosa na iloba yango ata mokolo moko te. Mokolo moko nazalaki koluka ete mwasi moko na matoi ya kukufa ayoka ngai. Sikawa, mbala mususu na koloba yango malamu te bomoni, kasi soki na bosani te ezalaki, oye, ezali bongo, yoka ngai, yoka, oye, boepe na kobosa na ata mokete, gloria a Dios, kitoko penza.
Oh, I've had the opportunity to be down in the capital, Mexico City, speak with them down there, how happy I was.
Oh, nazwa kili baku ya kozala na capital na Mexico City, kosolola na bango kuna, ndenge nazalaki penza na esengo.
And I was in Finland after I was here, and always remind me, speaking to a little Finnish woman, they taken me up to what they call a Bethany. Every nation has its own idea. Are you getting a rebound? I'm too close to that. Can you hear all right?
Pe nazalaki ko nazalaki na Finland sima na ngai kozalawa. Pe esalaka ete na kanisa tango nyonso lisolo moko na mwasi moko ya Finlandese. Bamemaki ngai na esika oyo babengaka Bethany. Ekolo nyonso ezalaka na likanisi na yango. Nazali bozali koyoka makelele, nazali pene na yango mingi, bozali koyoka malamu.
This little woman, she was a lovely little person, but she was like me, she liked to talk a whole lot. And the interpreter, she talked real fast, and the interpreter couldn't say it fast enough to what she wanted to say it. And she'd stand in her face to get red. She said, I've got it in for them gods of Babylon.
Mwamwasi yango, azalaki penza moto malamu. Kasi azalaki lokola ngai, alingaki koloba mwa mingi. Pe molimboli, mwasi yango azalaki koloba mbangu mbangu. Pe molimboli azalaki kokoka koloba yango mbangu penza te, maloba oyo ye azalaki kolinga koloba. Pe azalaki kozela, pe longina ye, ezalaki kokoma motane na kanda alobaki. Nazana makambo ya kosila na nabato ya Babiloni yango.
But you know, I've noticed that all the birds all sing in English. Dogs bark in English. Babies cry in English. I wonder what's the matter with us anyhow. But each one of us think that our language will be the millennium language, of course. But we who have received the Holy Ghost, that is true. Because we have a heavenly language.
Kasi boyebi na mona kaete ba bandeke nyonso bango nyonso bayemba kana angle bambwa balela kana angle ba bebe balela kana angle na mituna kali kambo nini na biso penza kasi moko na biso tokanisa kaete lokota na biso nde ekozala lokota ya milenyo na tembete kasi biso ba oyo toyambi molimo santu yango ezali ya solo pamba te tozali na elobeli ya lola.
We have Brother Roll here with us this morning, a diplomat from Washington. I believe he served under seven presidents. And you know how I feel standing on his platform to speak with a man like that sitting behind me.
Tozali na ndekoro awa elongo na biso na tongo oyo azali diplomat auti Washington. Na banzi asali na ba president mitano to motoba. Ba president Sambo. Pe boye bindenge nazali komiyoka kotelema boye. Na etumbelo oyo koloba na moto ya ndenge wana afandisi manangai.
But his testimony always was such an outstanding one to me. And especially when he, I believe he was Lutheran, if I'm not mistaken, he was Catholic or Lutheran.
Kasi litatoli na ye ezalaki tango nyonso libanda na momesano ponangai. Pe koleka mingi penza tango a... Na banzi azalaki luterien, soki na bosanite. To katoliko, to luterien. Luterien.
And he said he something about crawling under a tent in a Pentecostal meeting. And he got up, finally he made his way to the altar. And when he did, the Lord came down upon him and blessed him so much that I think he can speak in about seven different languages. And said he tried one, it didn't work. They tried another, it didn't work. I suppose he can speak Spanish same as you all can.
Pe alobaki a likamomoko na tina na kokende kokota na ndenge ya maele na kati ya ema na lianga ni moko ya Pentecost. Pe atelemaki suka akomaki kino na etumbelo. Pe tango asalaki yango kolo akitaki likolo na ye pe apambolaki ye mingi penza na lolenge ete na kanisi alobaka minoko soko sambo ya kokesana. Pe alobaki amekaki moko esimbakite. Bongo amekaki mosusu esimbakite. Pe nabanzi alobaka espanyol lokola bino nyonso.
So he tried all of them and they wouldn't work. And see, you know what? God was so good, he came down and gave him a language he never tried before. He said it worked. That's right. I think that's where it'll be on the other side.
Boye amekaki yango nyonso kasi esimbaki te pe bomoni boyebi te Nzambe azalaki malamu mingi akitaki pe apesaki ye lokota oyo atikala komeka yango ata mokolo moko te alobaki esimbi ya solo nakanise kozala bongo nde na ngambo mosusu yango.
Many memories I hold in my heart of the little church up, I believe that oh, I forget where it's at. It's over here somewhere, close to Tato Street. And I remember that. I can think of the word Tato Street, where the Spanish Apostolic Church used to be.
Nazali na bikaniseli mingi na motema na ngai ya mwa lusambo wana. Nabanzi, nabosani esika yango ezali. Ezali awa na esika moko pembeni ya balabala tonto. Pe nazoe balisusu yango. Na kokiko kanisa liloba oyo balabala tonto. Esika lingomba apostolique espagnol ezalaka.
I was saying to the pastor, this would be a grand place to have a revival. Plenty of room. New church. Fine people. So I think it would be in line for a revival someday. You pray to them. Come in and have a revival. Now, I hope it's just a repeat of that we had over at the other church.
Nazalaki koloba na mokengeli. Oyo kozale sika moko monene po na mayangani ya kolamuka. Sika monene penza. Lusambo ya sika bato malamu. Boye na moni ekolongo bana po na mayangani ya kolamuka. Mokolo moko. Bobondela po na yango. To ya kosala mayangani ya kolamuka. Sika wa na kolikia ete ezalibo bele. Buzongeli ya oyo tozalaki na yango na losambo oyo mosusu.
I remember standing in the yard leaning over the fence up and down the streets trying to leave there of a night time. It was sure was a thrill that I've never forgotten.
Na kanisi lisusu tango nazalaki kotele mana libanda koyeke mana etutu ya lopango komata pe kokita na balabala tango nazalaki komilengela pona longwa wana na butu. Ezalaki penza esengo monene oyo na bosana ata mokete.
And I've got a record of the little ladies, the misses, and the brethren who sang and made a record. And they would try to sing only believe, and they didn't get it out just right. You know, they say, instead of only believe, they bring out yoni believe.
Pena zalina na bandi ya bilenge basi. Baseka na bande kumibali oyo bazalaki koyemba pe basalaki bandu moko pe bazalaki komeka koyemba ndima kaka kasi bayembaki yango malamu penza te boyebi bazalaki koloba na esika ya ndima kaka bazalaki koloba ndima kyakya bomoni.
And I remember Rebecca, my daughter Sarah, and yet they say, Daddy, play that little record of the little, instead of saying Spanish, they couldn't speak it word, said Spanish girls. Little Spanish girls singing. You only believe.
Penazoe balisusu Rebecca, mwana nanga ya mwasi. Sarah, pe atabongo bazalai koloba. Papa, yemba, tiamwa bando yo yabana, nesika ya koloba Spanish, bazalai kukuka koloba liloba yangote. Bazalai koloba. Bana basi ya spinach. Mwa bana basi ya spinach oyo bako yemba ndima kaka.
Well, I remember they followed the meeting. The revival is on them. And they followed the meeting all the way to the west coast.
Nazo yeba lisusu ndenge balandaki mayangani. Natango wana kola mukaizalaki kosale mape. Balandaki mayangani te kino na Côte West.
And a little thing anchored in my heart when we left California, Brother Moore and I and Brother Brown, way up at the Capitol. And when I went down through that building that night, those kids standing there singing that, He careth for you. You've heard it. Through sunshines or shadows, He careth for you.
Pengai. Mwa eloko moko ekangamaki na mutema na ngai tango tolongwaki na California. Ndeko mo na ngai na ndeko Brown, musika kuna na Capitol. Pe tango nalekaki na ndako yango na butu wana. Bana mike yango bazalaki wana bako yembaka. Azaliko batela yo. Boyoka yango. Na moi to na butu azaliko batela yo.
Many times in foreign nations, upon the battlefields of the world strife, trying to bring the message of Christ, I'd remember those girls and boys singing that song to me, He careth for you. Through sunshines or shadows, He still careth for you. So that's been a great inspiration to help.
Mbala mingi na bikolo ya bapaya, na bisika ya etumba ya kowela na ya mukili, na kulukaka kote ya sango ya Kristo, na kanisa kalisusu bilenge basi pe mibali wana bako yembela kanga ilo yembo yango. Azali kobate la yo. Na moi tona butu azali kaka kobate la yo. Boye yango ezala penza pemela munene pelisungi.
Meeting your fine pastor, and so happy to see that the church is alive and you've got this great, beautiful building here, setting off, plenty of parking room. Just a real place in the hands of the Holy Spirit, if we can just get Him to see it and know that we are calling for a revival, I believe He would give one.
Kukuta na mokengeli na bino mutumalamu. Pe sengu penza kumona ete lusambo ezali na bomoi pe, bozuinda kumonene pe kitoko oyo. Bato nyonso bafandi esika monene po na mituka, ezali penza esika malamu na maboko ya Molimo Mosantu. So kitoko kibo bele kosala ete ye amona yango pe aye ba ete tozali kosenga kolamuka. Ye nandimiete akupesa yango.
Now, tonight, we're at Brother Outlaw's church, the Jesus Name Church, over on the other side. Brother Outlaw, I believe, is an apostolic church too. I think he just calls his name the church Jesus Name. I think he's apostolic in belief. And so we're to be there tonight. And now we're not saying to the Spanish church, now come over there, because you stay at your post of duty.
Sikawa, nampokwa oyo tokozana na losambo yandeko atlo Eglise du Nom de Jésus. Kuna na ngambo mosusu. Pende ko atlo na banzi na azali pe Eglise apostolique na kanisi abenga ka losambo na ye kombo na yango Eglise du Nom de Jésus. Na kanisi azali na endimeli ya Bantoma. Boye tusengeli kozala kuna na pokwa. Sikawa tolobite na losambo ya Espanyolete, sikawa boya kuna po bino botika linde na esika na bino ya lotomo.
And then there's going to be a great rally of the Christian businessman beginning Thursday after the services are closed in other churches on Thursday. And this convention, they're going to have outstanding speakers. And so Oral Roberts and some Methodist brother just got saved and they claim he's a very forceful speaker. And I'm sure you'll enjoy these conventions.
Simana yango mayanga ni minene ya ba homme d'affaires chrétien ekozala kobanda mokolo ya mine simana mayanga ni ya ba losambo mosusu kosila na mokolo ya mine peli kita yango bako yamba bate ya kafu kafu na boy Oral Robert nande komoko ya méthodiste o ya oti kobikisama pe bazali koloba azali mote ya piko penza na ndimisa miete boko sepela na makita yango.
The new teenage children, they got a rally there for the teenagers too, as Brother just announced. I'm having my children there so they can get in on this. And so now, come over. We'd be glad to have you. The Lord bless you all.
Pe bino bilenge bana, bazali pe na mayanga ni kuna po na bilenge. Ndenge ndeko autiko yebisa. Na komema bana na nga kuna po bako ka okota kati na yango. Na yango sikawa boya, toko sepela koyamba bino, kolo apambo la bino nyoso.
And now I want to turn in the Bible and read some of His blessed word. And I've chosen this morning, for just a little while, I don't want to hold you too long, but some texts. And one of them is found in 1 Samuel, the other found in Isaiah. And I'd like to read from Isaiah first.
Pesikawa na lingi kufungula Biblia pe kutanga ndambo ya liloba na ye oyo ipambolama. Pe na tongo oyo na poni kaka pona tango moke mwankoma na lingi kukanga albino tango mulaite. Pe moko na yango ezwami na Samuele ya liboso. Mususu ezwami na Isaya. Pe na kosepela kotanga liboso na Isaya.
And can you hear all right all around in between these mics? You seem to be very sensitive to me. I don't know why. You hear all right out there? Raise up your hand. Good, good.
Pe na bozali koyoka malamu bino nyonso na nzinga nzinga. Na katikati ya bamikro yo na moni lokola ezali koyoka na makasi penza. Na ebite po na nini. Soki bozali koyoka malamu kuna botombola maboko. Malamu, malamu.
Now, I'm just a teeny bit hoarse. Of course, that's from speaking much. And since I was here with this Spanish brethren, about 16 years ago, I guess, maybe about 16 or 17 years ago, all I've been preaching ever since. So I was tired then, I said, and I'm still tired, but I'm still going on by the grace of God.
Sikawa, mungongo nanga ezali penza kubima malamu te na tembete. Yangwe uti na kolobaka mingi. Pe uta tango na zalaka awa elongo na bandeko ba Espanyol yango. Eleki mibu soko zomi na motoba na banzi. Mbala mosusu mibu soko zomi na motoba to zomi na sambo. E, na zalika kakote ya banda wana. Boe na tango wana. Nalobaki nazalaki ya kolemba, pe nazali bobele ya kolemba, kasi nazali bobele kokoba na ngulu na Nzambe.
Now, let's turn to Isaiah 40, the 40th chapter of Isaiah, and the first chapter, or the third chapter of 1 Samuel. And while we're holding them places for the reading of the Word, I would like now for us to bow our heads just a moment.
Sikawa tozwa Isaya tukumine, mukapo ya tukumine ya Isaya, pe mukapo ya yambo, to mukapo ya misato ya Samuele ya liboso. Pe wana tokangi bisika yango po na litangi ya liloba, na kusepela sikawa togumba mitoka ka mwa tango moke po na libondeli.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this lovely sanctuary that's dedicated to God and for His work. And as we know that Your servants have stood behind this platform here, a pulpit, many times, and with a dedicated life to Your service.
Tata na biso na likolo, tozongisi matondi lelo po na litomba oyo, ya kotelema na losambo kitoko oyo, oyo ebulisami po na Nzambe pe po na mosala na ye. Pe toyebi ete basali na yo, batelema awa na etumbelo to etelo oyo mbala mingi. Na bomoi oyo ebulisami po na mosala na yo.
And this morning brings back memories. Memories of a revival that was just starting with the Holy Spirit that had come down in the form of a big light like a pillar of fire. And it spoke that the message should sweep the earth. And now today that is history.
Pete yango natongo yo ezaliko zongisa makanisi. Makanisi ya mayangani ya kolamuka oyo ezalaki na yango kaka kobanda. Na molimo mosantu oyo ekitaka na lolenge ya pole monene. Lokola likonzi na moto. Pe lobaki ete sango oyo ekotambola mokili mobimba. Pe lelo yango ekomi lisolo.
The message has caught fire through great men after seeing it like Old Robertson, Tommy Osborne and Tommy Hicks and many others. And through the efforts that we have put forth together, we see the message has set revival fires in every nation under heaven of the Pentecostal message. To this we give thanks and praise to Thee, Almighty God.
Sango yango esili kopanzana na nzela na bato minene, sima na bango komona yango. Lokola Oral Robert na Tommy Osborne pe Tommy X pe ebele na bamosusu. Pena nzela na makanisi oyo, tosangisi elongo, tomoni sango epelisi moto ya kolamuka ya sango ya Pentecote. Na bikolo nyonso na se ya likolo, na yango topesi yo matondi pe nkembo, e Nzambe na nguya.
And now today we pray that You will condition our hearts. Get ready for a great rapture that will take place soon, we believe. And if our hearts are not in condition for that, or for anything else that you have in store for us, we pray you forgive us of our shortcomings, and will speak to us today through thy word.
Pesika oyo tosengile loete obongisa mitema na biso, komilengela pona konetola mamonene oyo tondimiete ekosala makala mingi te. Pesoki mitema na biso ebongisa mite pona yango to pona eloko mosusu nyonso oyo otina ebombelo po na biso, tobondeli olimbisa biso na mabe na biso, pe olobela biso lelo na nzela ya liloba na yo.
Bless the pastor of this church, its deacons, trustees, and all the laity, the members. Bless this little choir and the pianists, the musicians. All together, bless them who enter the gates of this place.
Pambola mokengeli ya losambo oyo, basungi na yango, bayangeli misolo, na bato nyonso, bandimi. Pambola mwa koral oyo, na pianist, babeti nzenze, bango nyonso, pambola ba oyo nyonso, bakota kanabikuke ya esika oyo.
May they go out changed each time, a little closer to you than they were when they come in. Grant it, Father. May that be so even this morning, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Tika ete babi maka awa mbala nyonso basili kobongwana. Babele maka mwa pembeni na yo kole kandenge bazala kitango bakota kiawa. Kokisa yango tata. Tika ete ezala pe bongo ata na tongo oyo poto sengi yango na nkombo na Yesu. Amen.
Now turning to the book of Isaiah, the 40th chapter, we read.
Sikawa tofungola na buku ya Isaya na mukapo ya tuku mine totanga.
Comfort ye, my people, saith God. Speak ye comfortable words unto Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned. For she has received of the Lord's hand double for her sins.
Bobondisa, bobondisa batonangai, nzambe alobi. Boloba na Yerusaleme na maloba ya boboto. Pe boganga na epai na ye ete, buombo na ye esili. Ete masumu na ye elimbisami. Po azui na loboko na Yawe, mbalami balepo na masumu na ye.
The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Mongongo ezaliko ganga na biliki, bobongisa nzela na Yawe. Kati na biliki, bosembola nzela monene po na nzambe na biso.
Every valley shall be exalted, and the mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain.
Lobwa kunyonso ekotombwana, pe ngomba monene na ngomba moke ekokitisama, pe sika ya kogunzama ekosembolama, pe sika ya mabulu ekobongisama alima.
And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. For the mouth of the Lord has spoken it.
Pe kembo ya Yawe ekomonisama, pe bato nyonso bakomona yango elongo. Po monoko na Yawe nde elobi yango.
Now, in the book of Samuel, 1 Samuel, 3rd chapter, I want to read the 1st, 2nd, and 19th verse.
Sikawa na buku ya Samuele, Samuel ya liboso, mukapo ya misato, na lingi kotanga molongo ya liboso, ya mibale, pe ya zomi na libwa.
And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision.
Pe elenge Samuel azalaki kosalela Yawe mosala liboso na Eli. Pe liloba na Yawe ekomaki ya koluka na mikolo yango. Bimononeli ezalaki penza te.
And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see, ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was. And Samuel was laid down to sleep, that the Lord called, and he answered, Here am I.
Bongo esalemaki na tango moko wana Eli azalaki kolala na esika na ye, miso na ye ebandaki kolemba. Azalaki komona lisusu te. Wana mwinda ya Nzambe ezimanaki na inote pe Samuele alalaki kati na tempelo ya Yawe, esika sanduku ya Nzambe ezalaki. Pe Yawe abengaki, pe ye azongisaki ngai oyo.
The 19th verse, And Samuel grew, and the Lord was with him, and he did let none of his words fall to the ground.
Molongo ya zomi na libwa. Pe Samuele akolaki, pe Yawe azalaki na ye, pe atikaki liloba na ye ata mokote kozanga kokukisama.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text. But this morning, and we just have about 20 minutes to get out in proper time from our, I guess the Sunday school is over, or maybe it follows this, I don't know. But however, I want to use the text of the voice of God in this last days.
O yangwe kokiko zala mwa koma ya kokoka po tolobela yango awa sanza mobimba. Tokokipe kobimisa lisanga ya makambo ebele longwa na koma oyo ya nkembo. Kasi na tongo oyo, tozalibo bele na miniti soko tukumi balepo tobima na tango malamu longwana oyo. Na banzi etelo ya lomingo esilito mbala mosusu bazaliko landalite ya oyo. Na ebite. Kasi ata bongo na lingiko benga yango, mongongo ya Nzambe na mikolo oyo ya suka.
It's a very outstanding time. We realize that where we're speaking from in the scriptures, that it said there was no open vision in the days of Samuel. Therefore, where there's no vision, the Bible said the people perish.
Ezali tango moko libanda na momesano. Tomoniete uta na esika oyo tozali kolobela kati na makomi elobami. Bimono neli ezalaki penza te na eleko ya Samuel. Na yango esika emono neli ezalite Biblia elobi bato bakufaka.
We must have a vision. And visions comes to the prophets. And it's the word of the Lord spoken to them.
Tosengeli kozala na emono neli. Po bimono neli eyaka epai na basakoli. Pe yango ezalaka liloba ya Nkolo elobami epai na bango.
And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old. And his eyes were going dim. And he could not see to get around. He's a great, heavy man. And he had begun to let the work of the Lord go undone.
Petomoniete Eli azalaki musakolite. Eli azalaki nganga Nzambe. Pe akomaki konuna. Pe misona ye ekomaki kolemba. Pe azalaki komona te pona kotambola. Azalaki monene mingi. Pe abandaki kosundola musala na Yawe.
That's something like it is of today. I think the church, the organization and denominations They've been on the field for a long time and they're beginning getting laxed. And the work of the Lord is being left undone.
Eloko ya ndenge moko pe ekosale malelo. Na kanisi lingomba ebungiseli pe ba denomination baumeli tango molai kati na elanga pe babandi kokoma na bolembu pe mosala na nkolo ekomi kosundolama.
The word of truth, because the church in itself has become dim-sighted. And we need today the voice of God to speak among us. Bring us back.
Liloba ya solo. Po lingomba, na yango moko ekomi komona malamute. Pe tozali na bosenga lelo ete mungongo ya nzambe eloba kati na biso. Ezongisa biso.
And see, Eli had laid down and his eyesight was failing. He was a priest and they had no open vision from the Lord. And that great need, and God has promised to meet the need of the hour. He always does that.
Pe bomoni Eli azalaki kolala pe miso na ye ezalaki lisusu komona malamute. Azalaki nganga nzambe. Pe bazalaki kozwa bimono ne likouta na Yawe te. Pe bosenga yango ezalaki makasi. Pe nzambe alakaki ete akokokisa bosenga ya tango oyo. Asalaka yango tango nyonso.
And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Meet the time that we're living in. And after He has promised it, we can rest assured that He will keep His promise. That's the confidence that the believer has in his Maker. That He promised to meet the need.
Peto zali na posa ya mungongo ya nzambe lelo. Po eko kisa bosenga ya tango oyo. Po eko kisa tango oyo tozali kobika kati na yango. Pelo kola lakaki yango. Toko kiko pema na elikia ete. Ako kokisa elaka na ye. Yango nde elikia oyo na mundimi azalaka na yango epai na mukeli na ye. Ete alakaki ako kokisa bosenga.
And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because there is so many voices. So many other voices to attract the church from the voice of God, till it's very doubtful that many would hear the voice of God, though it spoke right in their midst.
Pelelo, tina moko oyo lingomba ezali na lolenge oyo ekomi na yango. Ezali po mingongo ezali penza ebele. Mingongo mosusu ebele penza po na kobenda lingomba elongwa na mungongo ya nzambe. Na lolenge ete ekomi penza likambo ya tembe po mingi balinga koyoka mungongo ya nzambe. Atako yango elobami penza katikati na bango.
They perhaps wouldn't even understand it because it would be a foreign thing to them. They have got themselves so much centered on the voices of the day.
Mbala mususu, bako soso la ata yango te. Po ekozala eloko moko eyebani epai na bango te. Ba mipesi mingi penza na mingongo ya lelo.
And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them. And it's become that way again today. That the voice of God, there is so many other voices.
Pe soki totali malamu na likomi toti kotanga, bayebaki mungongo ya nzambe te. Pe komi lisusu ndenge wana lelo ete mungongo ya nzambe, mingongo mosusu ezali ebele penza.
And then if God promised He would give us that, and if other voices are contrary to the voice of God, then it must be the voice of our enemy to confuse us. that we would not understand the voice of God when it spoke.
Na boye soki nzambe alakaki ete akopesa biso yango, pe soki mingongo mususu ekesani na mongongo ya nzambe, boye esengeli kozala mongongo ya moini na biso, po na kotia biso na mobulu, po toso solate mongongo ya nzambe tango yango elobi.
And we noticed it was something similar to that with Eli and with Samuel, but Eli recognized right away that it was God, and it was absolutely a blaspheme on Eli.
Peto moni likambo yango ezalaki ndenge moko na oyo ya Eli na Samuele. Kasi Eli asosolaki na mbala moko ete ezalaki nzambe. Pe ezalaki solo penza maloba ya kotuka Eli.
Because the voice of God speaking to Samuel had told him about Eli's wrongdoings. For he had babied his sons, and they've taken money and the flesh from the offerings that was not right, and they were doing things wrong, contrary to God's word.
Po mongongo ya nzambe tango elobaki na Samuele, eyebisaki ye misala mabe ya Eli. Po azalaka kobondela bana na ye ya mibali, pe bango bazalaki kozwa mbongo pe misuni ya mbeka, yango ezalaki malamu te. Pe bazalaki kosala makambo na ndenge esengeli te, kokesene na liloba na nzambe.
And Samuel, the only thing that Samuel could do was speak exactly, and he was a little reluctant to do so, because it was against the very place that he was sent to be raised up in, Eli, and in the temple. But Eli said, speak on.
Pe Samuele azalaki na likambo bobele moko oyo Samuele akokaki kosala, ezalaki koloba na sembo nyonso, azalaki kotatabana mwa moke. Po ezalaki kotelemela esika penza oyo etindamaki po abokolama. Na Eli pe na kati ya tempelo. Kasi Eli alobaki, koba koloba, bumoni.
And he told him exactly what was going to happen. That Samuel or Eli's day was finished as a priest because God had spoke. And God was sending his message through Samuel the prophet.
Pe ayebisaki ye na sembo nyonso oyo elingaki kosalema ete Samuele, to tango ya Eli ekomaki na suka, lokola nganga nzambe. Po nzambe asilaki koloba pe nzambe azalaki kotinda sango na ye na nzela ya Samuele mosakoli.
Very odd birth dedicated to the Lord from a child. God spoke to him as a child and was preparing him for a work that laid ahead. And Eli's time was finishing up.
Mbotama ya ndenge penza, abulisamaki na Yawe uta bomwana. Nzambe alobelaki ye tango azalaki mwana, pe azalaki kolengela ye po na mosala oyo ezalaki koya. Pe tango ya Eli ekomaki kosila.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely a hard thing, because it deadens the voice of the supernatural.
Mingongo ezali penza mingi na mokili lelo na lolenge ete ekomi penza eloko moko ya mpasi, po ezali kopekisa mongongo ya oyo aleki likolo eyokana.
There is so many intellectual voices, great voices, a mighty man who are intellectual, that in their intellectual conditions even shake the nations. They're just not overnight people, but they shake nations, bringing great organizations together, great campaigns, loudly.
Mingongo ya bato ya mayele ezali penza mingi. Mingongo kitoko ya bato na nguya ba oyo bazali mayele, na lolenge ete, na ndenge na bango ya bato ya mayele. Bazali kutu koningisa bikolo. Bazali bobele te bato oyo babimipe balimwe sima na mwa ntango. Kasi bazali koningisa bikolo. Kosangisaka bibongiseli minene. Mayanga ni minene ya kitoko.
And a person would be a bit confused. It's enough to confuse them. Of how that these things go on and prosper. And there's voices that raise up and do these things, and it causes the voice of God to be placed way back somewhere. The true voice of God.
Pe moto akokoma kati ya mwa mobulu. Ikokina yango pona kopesa bango mobulu. Ndenge makambo yango ezali kokende liboso pe kufuluka. Pe ezali na mingongo oyo eko bima pe eko sala makambo yango pe ezali kosala ete mongongo ya Nzambe etia mamosika na sima epai moko boye. Mongongo ya Nzambe ya solo.
And the voice of God, they say, how will we know it's the voice of God? Because for today, then, it was an vindicated prophet.
Pe mongongo ya Nzambe bakoloba. Tokoye bandenge nini ete ezali mongongo ya Nzambe. Pamba te pona lelo, natango wana ezalaka kati na mosakoli oyo andimisami.
Now, today how we know it's the voice of God, because it's the manifestation of the prophet's word. This is God's prophet. And the true voice of God only brings back that real, living, supernatural God with His supernatural Word, with the supernatural manifestation of the true Word. Then we know that it's the voice of God.
Sikawa, lelo lo lenge tokoye baete yango ezali mongongo ya Nzambe, po yango ezali botalisami ya liloba ya mosakoli. Oyo nde mosakoli ya Nzambe. Pe mongongo ya Nzambe ya solo ezongisaka bobele Nzambe oyo ya solo. Ya bomoi. Oyo alekili kolo. Na liloba na ye oyo elekili kolo. Na botalisami oyo elekili kolo ya liloba oyo ya solo. Na tango wana ndeto ye biete ezali mongongo ya Nzambe.
Because, and that's super, there's so much other in the other realms that just almost deaden that out. But remember, it will glisten. It'll come forth. It'll do it.
Pamba te pe wana oyo eleki, makambo mosusu mingi ezali na misanda mosusu. Oyo ezali kokanga yango pene esila koyokana. Kasi bobo sana te, ekongenga, ekoyokana, ekosala yango.
Now, there is a voice today in the world of politics. That's a great voice. And people absolutely in this great day of politics, it's all mixed up in their churches and everything.
Sikawa, mongongo moko ezali lelo kati na makambo ya politiki. Yango ezali mongongo moko ya makasi. Pe bato solo penza na eleko monene oyo ya politiki bako nyonso komi mbilinga mbilinga na kati ya mangomba na bango pe nyonso wana.
And many times that we have just seen recently that the voice of politics is actually stronger than the voice of God in the churches. Or the American people would have never did what they just done. They'd have never done it.
Pemba la mingi ndenge tochi komona yango kala mingi te, ete mongongo ya politiki ezali kutu makasi koleka mongongo ya Nzambe kati na mangomba. Sokite bato ya Amerika balingaki ata soko mokete kosala, oyo bauti kosala. Bumoni, balingaki kosala yango ata mokete.
If the voice of God would have been kept alive in the church, they'd have never made that mistake. But the voice of politics is so much stronger in the earth today than the voice of God, until people sold their Christian birthrights for a mess of popularity, education, and political power. It's such a shame to see it.
Soki mongongo ya nzambe etikalaka na bomo ikati na lingomba, balingaki kosala mabunga wana ata mokete. Kasi mongongo ya politiki ezali penza makasi mingi na mokili lelo, koleka mongongo ya nzambe, kino ete bato bateki makokina bango ya bokulutu ya bokristo, pona lokumu ya boyebani na bato banso. Boyekoli, pe bokonzi ya politiki. Ezali penza soni komona yango.
The very thing that our nation was made what it's made on. The people turned right back around and voted in the thing that we left the other country in the Plymouth Rock and Mayflower and them come over here and establish this great economy that we have.
Likambo penza oyo esala ekolo na biso. Likolo na oyo yango etongami, bato bapesi yango mokongo pe baponi likambo oyo etinda kibiso tobi mana ekolo mosusu wana. Pe Plymouth Rock, pe Mayflower, naba mosusu, to yaki yawa pe to fandisa kinki tamonene oyo tozalina yango.
Is the very thing that we fought so hard to come out of, we put ourselves right back in its clutches. Because that the Bible speaks it would be that way.
Likambo penza oyo tobundaki makasi po tobi malibanda na yango. Tomi zongisi penza na manzaka na yango. Pamba te, Biblia elobiete ekozala ndenge wana.
And the system of Eli, a priest instead of a prophet. The prophet is the word. And the priest was the church.
Pelo lenge ya Eli, nganga nzambe na esika ya mosakoli. Mosakoli azali liloba. Penga nganzambe azalaki lingomba.
And it's got in such a place till it begin to get so loose that the word is foreign to the people. They don't get it. Then you can speak it and they don't understand it because they're not trained to it. Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who will know to prepare himself for battle?
Pe ekomi na esika oyo ebandiko lemba penza na lolenge ete liloba ekomi eloko moko oyo ebanite epai na batu. Bazali kososola yango te. Boye okokina yo koloba yango kasi bako sosola yango te. Po bamesanisami na yango te. Polo alobaki. Soki kelelo eyokisi lolaka polele te, nani akoyeba komilengela pona etumba.
The people are trained to a church voice, a church trumpet. We've got more in our Sunday school than the rest of them's got. That don't mean a thing.
Bato ba mesanisa minde na mongongo ya lingomba. Kelelo ya lingomba. Tozali na bato mingi na etelo ya lomingo na bisoko leka ba mosusu nyoso. Yango elakisi eloko moko te.
We've got more in our denomination than the rest of them's got. We're the biggest amongst the denominations. See? That's the kind of a voice that the people are trained for.
Tozali na bandimi mingi na denomination na bisoko leka ba mosusu nyoso. Tozali ba oyo baleki monene penza kati na ba denomination nyoso. Bomoni? Wanandelo lenge ya mingongo oyo bato bamesani sami na yango.
In the street, they go out to get the people and bring them in. Tens of thousands, times thousands in great campaigns. Bring them in.
Na balabala, bako bimapona kukamata bato pe komema bango bakota. Bato nkoto na lianga ni monene. Bamemi bango bakota.
What are they interested in? We got the biggest church, we got the biggest congregation, we got the highest member in Sunday school, we got the mayor of the city come to our church. That might be all good. But if that same church isn't trained to the voice of God, the gospel trumpet, what good does it do?
Bazali kolanda nini? Tozali na lingomba ya monene penza koleka. Tozali na losambo ya monene penza koleka. tozali na etelo ya lomingo oyo eleki penza na motango ya bato. Mokonzi ya ngumba asambela ka epai na biso. Nyoso wane koki kozala na yango malamu, kasi soki lingomba yango, emesani sami na mongongo ya Nzambe te, kelelo ya sango malamu, eloko nini ya malamu yango ekosala.
And when a thing rises just like has rose amongst our government, what's happened? The church didn't know the voice of the trumpet. And they don't know what to do.
Petango likambo moko esalemi, kaka ndenge esalemaki, na mbula matari na biso, nini ekomaki? Lingomba eyebaki mongongo ya kelelote. Pe ba yebaki likambo nini kosala te.
The great promise of prosperity, an intellectual giant coming in, and they went right over the very thing that the Bible predicted and brought it in. See? A political voice.
Elaka monene ya bomengo, engambe moko ya maele azalaki koya, pe na mbala moko balandaki eloko penza oyo Biblia esila kolobela. Pe bakotisaki yango. Bomoni, mongongo ya politiki.
And it proved that it overrode the religious voice, or they never done what they did. The gospel voice.
Pe etalisaki polele ete elongaki mongongo ya losambo. Soki te balingaki ata mokete kosala oyo basalaki. Mongongo ya sango malamu.
Because we're promised a lot of stuff. We're promised prosperity. And no doubt but what we'll get it. But still, that doesn't mean anything to a believer.
Po balaki biso makambo ebele. Balaki biso bomengo. Pe na tembete toko zwa pe yango. Kasi ata bongo. Yango elakisi eloko moko te po na mondimi.
Turn over in the book of Hebrews at the 11th chapter. Listen to that. St. Paul speak how they in the days wandered about in sheepskins and goatskins, was destitute, not a place, couldn't enter the city.
Bofungola buku ya baebele, na mokapo ya zomi na moko, boyoka oyo Santu Polo alobi, ndenge bango na tango wana, bazalaki kotambola bipai na bipai, balati poso ya mpate pe ya taba. Bazanga kinyoso, bazalaki na esikate, bakokaki kokota na ngumbate.
I was reading in the Nicaea Council, one of the great issues come up at Nicaea Rome, 300 years after the death of Christ, and the great Nicaea Council, one of the great church that stood for what was right, they wanted the Bible, and the Roman converts of the first church of Rome had injected dogmas.
Nazalaki kotanga buku ya likita ya Nice, tango makambo ya minene elubamaki na Nice, Rome, mibu kama misato sima na liwa ya Kristo, na likita monene ya Nice. Na tango lingomba monene ezwaki ngambo ya oyo ezalaki sembo, balingaki Biblia, pe ba Roma oyo, babongwa naki na lingomba ya liboso ya Roma, bakotisaki biyambweli.
To say, for instance, like we have Christmas. Christmas, Christ is no more born on the 25th day of December than I was. Why, the hills of Judea snowing, it contrasts all other Bible prophecies. He was born in the spring, like all lambs are born.
Pona koloba ndakisa lokola ndenge tozali na Noele. Noele, Kristo atikala kobota mate na mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya zomi na mibale. Ngai pete. Bangomba ya Yuda ezalaki na neji. Peye, yango etelemeli bisakweli mosusu nyonso ya Bible. Abotamaki na eleko ya ebandeli ya molunge. Lokola bana mpate nyonso babotamaka.
Why was he born in a barn instead of a house? He was a lamb. Why wasn't he not just run up to the altar, to this altar where he was nailed to the cross? He was led to the cross. You lead the sheep to the slaughter. He was a lamb. Then he was born when lambs is born.
Pona nini abotamaki na esika ya banyama na esika ete abotama na ndako? Azalaki mwana mpate. Pona nini akumba maki bobele nokite na etumbelo tona etumbelo na ye? Epai abetamaki sete na ekulusu. Akambamaki nde kino na ekulusu. Pate bakambaka ye kino na esika bakoboma ye. Azalaki mwana mpate. Na bongo abotamaki tango bana pate babotamaki.
But you see, to do that, they had the sun god's birthday, which on the solar system, the sun in the 5 days from December the 20th until December the 25th, there's hardly a moving at all of the sun. It varies a little each day, gets longer and longer and longer until it hits its longest day in July. And then in December, it's shortest day.
Kasi bomoni, pona kosala bongo, bazala iko kundola mbotama ya nzambe moi. Elinko loba na lisanga ya minzoto. Moi, na mikolo mitano uta mokolo mwa tuku mibale kino na mwa tuku mibale na mitano na sanza ya zomi na mibale, moi bimaka penzate. Ebongo anaka moke moke mokolo na mokolo. Eume na katango molai kino ekoma na mokolo na yango ya molai penza koleka na sanza ya sambo. Na bongo na sanza ya zomi na mibale, mokolo na yango ya mokuse penza koleka.
And then that little time of the 25th, from the 20th to the 25th, they had the Roman circus and the celebration of the sun god's birthday.
Boye, mwatango wana ya mokolo matukumi bale na mitano, uta mokolo matukumi bale. Kino, mokolo matukumi bale na mitano, bazalaki na masano ya cirque ya baroma, pena feti ya kokundola mbotama ya nzambe moi.
So then, Jupiter, which is a Roman god, and then they injected it, and saying then, we will take the son of God and the sun god's birthday, put that together to be one great celebration. That's contrary. And all the many injections that they placed in there.
Bongo Jupiter oyo azalaki nzambe moko ya baroma pe bakotisaki yango na kolobaka ete tokozwa mbotama ya mwana na nzambe na ya nzambe moi. Toko sangisa yango pona eko mafeti monene bobele moko. Ezali ako kesana. Pe bakoti sa makambwe bele na kati kuna.
And then when them true man of God who wanted to stay with the word, like Polycarp, Irenaeus, Martin, those great early sainted men who wanted to stay with the truth, and when they brought to the Nicaea Council, some of those people had been so rejected until prophets came in out of the wilderness with nothing around them but a piece of sheepskin to set in that council. But they know the word of the Lord.
Na bongo tango bato ya solo solo ya nzambe, oyo balinga kiko kanga mana liloba. Lokola Polycarp, Irene, Martin, bato minene wana, basantu ye bandeli, oyo balinga kiko kanga mana solo, petango ba salaki likita ya nise, ba mususu kati na bango ba wakisa maka penza na lulenge kino ete, ba sakoli bayaki kouta na lisobe, balataki bilamba mususu te bo bele mwa eteni ya mposo ya mpate, pona koyanga na likita yango. Kasi ba yebaki liloba ya nkolo.
But popularity, then 15 days of bloody politics, and overrode it. Then we had 1,000 years of dark age. But God promised that that trumpet would sound again. Always the people listens to the true voice of the Word. Always examine what you do by the Word.
Kasi koyebana na bato banso mikolo zomi na mitano wana ya politiki ya somo. Pe balonga ki yango. Simana yango toleka kina mibu koto ya eleko ya molili bomoni. Kasi nzambe alaka kiete kelelo yango eko yula lisusu. Tango nyonso bato bayoka kamongongo ya solo ya liloba. Tango nyonso botalaka tango nyonso oyo bosalaka na nzela na liloba.
The voice of politics. And we in America and the rest of the world have a loud speaking voice today, and that's the voice of Hollywood. It's captured the world.
Mongongo ya politiki. Pe biso na Amerika pe na mokili mobimba tozali na mongongo moko ezali koloba makasi lelo. Pe wana ezali mongongo ya Hollywood. Ekangi mokili.
Let somebody come out in Hollywood with something, you find it all over the country. Now, we notice that they have set a pattern for our women on their dress, their hairstyles. They set that dress.
Soki moto moko na Hollywood abimisi eloko moko, okomona yango na ekolo mobimba. Boye, tokomona ete bakomi ndakisa pona basi na biso. Na molato na bango, midele ya suki na bango. Bangonde babimisi molato wana.
The church ought to know the voice of the trumpet of God on that. But there's so much confusion because you see others do so. Examples. Don't ever pattern yourself after that kind of example because it's perishable. Always hear the voice of God, what He says about it.
Lingomba esengelaki koyeba mongongo ya kelelo ya nzambe po na yango. Kasi mobulu ekoti penza mingi po bomoni bamosusu kosala bongo. Bandakisa. Bola ndakandakisa ya lolenge wanate. Po ekosuka. Boyo kakatango nyonso nde mongongo ya nzambe. Oyo ye alobina tina na yango.
And then we notice in Hollywood they raise up things, and just let me speak just a moment on this before we go further.
Nasima tomoni lisusu na Hollywood babi misaka makambo botika pena lobela yango mwa moke liboso tokoba.
There was a thing come out not long ago that a man on Hollywood, nothing against the man, now he's a mortal that Christ died for, but just to show you.
Likambo moko ebandika na mingi te etemo mobali moko na Hollywood, na telemeni na ngai mobali yangote. Azali moto oyo Kristo akufelaki. Kasi bobele pona kotali sabino.
They invented a little thing called, the kids used called a hula hoop. Hula hoop or something. And if you ever noticed the vulgarity and things that follow that, what? In the little children. That's not right.
Basalaki mwa eloko moko babengaki bana mike bazalaki kobenga yango hula hoop. Hula hoop. Tokombo moko boy. Pesoki bomona bosoto na makambo mosusu oyo elandi yango epai ya bana mike ezali malamu te.
Now, Hollywood is full of the gunfighters. Now, anyone that knows history knows that them people back there in them days that was gunfighters like the different fellows, they wasn't decent citizens. They were renegades. They were like Al Capone and Dillinger.
Sikawa, Hollywood, etonda na bato babundaka na mandoki. Sika, moto nyonso oyo ayebi li situale. Ayebi ete, bato yango, na mikolo wana ya kala, ba oyo bazalaki kobunda, na mando kilokola ba, bato ndenge na ndenge, bazalaki ba na mboka ya malamu te. Bazalaki batomboki, bazalaki lokola Al Capone pe Dillinger.
They got a Hollywood play, they called, on the television, they called Gunsmoke. I heard on the monitor the other day that the fellow that plays it, Arnez or something, or Arnez, or I forget what his name is, and he's supposed to take, he represents Matt Dillon, who was a sheriff in Kansas.
Bazali na lisapo moko ya Hollywood babengi yango na television babengi yango Gunsmoke. Pe na yokaki na monitor mokolo wana ete mobali oyo abetaka yango Ernest to nani to Ernest to nabosani kombo na ye pe asengeli kozwa azwaka esika ya Matt Dillon oyo azalaki sheriff na Kansas.
And Matt Dillon was as yellow as a rabbit. He shot 28 men in the back, innocent people, going outside of Dodge City and waiting in a bush. And when a man come along, that somebody call him and tell him that there was a certain villain coming through. And he'd stay out there, and when the man come in, he'd shoot him through the back.
Pe Matt Dillon azalaki motomoko ya kobanga banga mingi. Abomaki na masasi bato tukumi bale na mwambe na mokongo. Bato oyo bayeba kili kambote. Azalaki kobi malibanda na ngumba Dodge City pe kozelaka na kati ya matiti. Pe soki moto aleki wana, moto moko azalaki kobenga ye pe koyebisa ye ete, moto mabe moko azali koleka. Na bongo azalaki wana pe, soki moto yango akomi wana, akobeta ye masasi na mokongo.
Now we find this big guy that comes down. Why it's absolutely glorifying sin. But the little children of our country can tell you more about Matt Dillon than they can tell you about Jesus Christ.
Sikawa, tomoni yemu akomi motomonene oyo alongi. Oyo ezali penza kokumisa lisumu. Kasi bana mike ya ekolo na biso bakoki kobetela yo lisolo ya Matt Dillon mingi koleka oyo ya Yesu Kristo.
The stores, the 10-cent stores, and the clothing department is hanging full of little toy guns with little hats that you could buy anywhere. It's all right to wear that, but I'm just telling you, see. Then the commercial world picks that thing up and makes millions of dollars off of it.
Ba magazin oyo bateka kabiloko ya centime zomi. Na bisika bateka kabilamba, batandaka mwa mandoki ebele ya kosakana, na mwa bikoti oyo bazali koteka bipai nyonso. Kolata yango ezali mabete, kasi nazali bobele koyebisa bino bomoni. Lisusu bango, bato ya mombongo bazali kozwa likambo yango pe kosalela yango ba milyon ya ba dolar.
We have what we call St. Patrick's Day. We have what we call these religious holidays. And the commercial world has picked it up. And they make millions of dollars.
Tozali na oyo tobenga ka feti ya St. Patrick. Tozali na oyo tobenga ka ba feti ya losambo. Pe bato ya mombongo bazwi yango pe bazali kosala ba milyon ya ba dolar.
Mother's Day. Bunches of flowers. Whatever day should be an honorable day to mother. She's off somewhere old. Go see her. That'll be worth more than all the flowers you could send her or anything else.
Feti ya ba mama. Maboke ya ba fololo. Mikolo nyonso esengelaki kozala mokolo ya kopesa lokumu na mama. Afandi mosika na esika moko boye akomi mobange, kende kotala ye. Oyo wana ekozala na motuya koleka bafololo nyonso koki kotindela ye. To eloko mosusu nyonso.
See, but they pick it up. It's a voice, and we blend right in with it. It's really not right. But what are you going to do? See, I'm trying to get to a point here to tell you something. What I believe, the voice is rare. The voice of God.
Bomoni, kasi bango bazui yango. Ezali mongongo pe tomikoti si penza kati na yango. Ezali penza malamute. Kasi yoko sala nini? Bomoni, tozali bobele. Nazali koluka kokoma na esika moko awa po na yebisa bino likambo moko. oyo ngai na ndimaka. Mongongo ezali mingi mingi te, mongongo ya Nzambe.
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice our young boys has become Ricky and Elvis? You got a child named that, change it right quick. Call him number one or two or something.
Sika tomoni ete bango nde babandaka. Pe bosili komona yango, bilenge na biso ya mibali bakomi ba Ricky pe ba Elvis. Soko zali na mwana oyo azali na kombo wana, bongola yango noki noki. Pesa ye kombo numero moko to mibale, to kombo moko boyi.
Don't, that's a horrible, you say, what difference does the name mean? Well, sure it means something. Your name characterizes your life. Now, Brother Branham, you're on numerology. No, I'm not. I'm on thus saith the Lord.
Wana te wana ezali somo. Olobi, bokese nini kombo yango ekosala? Na tembete elakisi eloko moko boye. Kombo na yo ekotali sabo moi na yo. Sika wande ko Branham, okomi na numerology. Te ezali bongo te. Na komi na yango elobi nkolo.
Why was it when Jacob, he lived to his name as deceiver, supplanter, Jacob? And when God changed him, he changed his name.
Pona nini tango Yakobo azalaki kobika kokokana na kombo na ye, lokola mokosi, moto ya lokuta. Yakobo, petango Nzambe abongolaki kombo na ye.
God changed Saul to Paul, Simon to Peter. Certainly to have something. And Ricky and Elvis and such names as that is the modern American name which throws a child automatically right into that.
Nzambe abongolaki Saulo na Polo, Simona na Petelo, na Tembete ezali na Tina Mokoboy, pe Ricky pe Elvis. Na ba kombo ya ndenge wana ezali ba kombo ya bato ya Amerika ya mikolo oyo pe eko koti samba na mbala moko na kati ya makambo yango.
See what I mean? I hope I better back up and don't get too far on a limb here. See what I mean? She wouldn't understand.
Bomoni oyo na lingi koloba. Sika wana banzi na zaliteko malamu na zonga simapo na kende mosika na etape moko te. Bomoni oyo na lingi koloba, oyo bokozanga kososola.
But all these things is not even understood by the common person. They don't catch it. Because they got one trend. That's all they listen to. Those voices.
Kasi makambo nyonso oyo, esosola makakutu na moto nyonso te. Basosola kayango te. Po balandaka molongo bobele moko, yangonde nyonso oyo bango bayokaka, mingongo wana.
There's a voice of philosophers, communism, promising something that they cannot stay by. And yet, a great percent of the American people are wrapped up in communism.
Mongongo ya ba filozofu ezali. Ya communisme. Bako la kaka makambo oyo bango moko bako kiko umela na yangote. Nzo kande motango moko monene ya bato ya Amerika ba mi lingi penza na communisme.
Now I've been in communism zones rather, in Germany, on the east side of Berlin.
Nzo kande nazala ki na communisme. Na bituka ya communisme. Ndena lingai koloba. Na Allemagne, na ngambo ya esti ya Berlin.
They had great big houses to show the outside. You ought to walk on the inside and they're not even finished. It's a false economy. They're trying to push over something.
Bazalaki na bandako minene penza po na kotali salibanda. Esengela kibokota na kati na yango, esila na ngo atate. Ezali kita moko ya lokuta. Bazali kolukande bakoti seloko moko boyi.
And in Russia, the birthplace of communism, which many years ago when I was just a boy preacher, I'd say 33 years ago, when Nazism, fascism, and communism was rising, I said, I speak in the name of the Lord. They'll all wind up in communism.
Pe narisi esika communisme ebotama. Oyo kutu eleki mibu ebele tango nazalaki neno elenge motei. Na koki koloba eleki mibu tuku misato na misato. Tango nazisme, fascisme, na communisme ezalaki kobanda. Na lobaki. Na lobi na nkombo na nkolo bango nyonso bakosuka na kati ya communisme.
But did you ever think God has left us an avenue out if we just take it? There's only 1% of Russia that's communism. 1%. But they're the controlling percent.
Kasi bosila okanisa nzambe atikela biso nzela ya kobimela. Soki tokolinga kolanda yango, ezali bobele moko kati na mokama ya risinde ezali na communisme. Moko kati na mokama. Kasi bangonde bazali eteni oyo ezo kokonza.
1% of communism. 1% of Russia is communism, rather. But they control. And the same thing. Hollywood's one place. But they're in control.
Moko kati na mokama ya communisme. Moko kati na mokama ya risinde ezali na communisme. Kasi bako konza. Ndenge moko pe Hollywood ezali esika bobele moko kasi bazali kokonza.
About 1/3 or 2/3 of the population of the United States goes to church and its church members, but they control in those denominations.
Pene pene moto moko kati na misato to bato mibale kati na misato na États-Unis basambelaka pe bazali bandimi ya mangomba. Kasi bangonde bazali kokonza na bibongiseli yango.
What communism needs over there is the voice of God.
Amen.
Rise up among them.
Amen.
And it'll put it to a shame.
Oyo communism esengeli na yango kuna ezali nde mongongo ya Nzambe oyo ekoyoka na kati na bango. Pe ekoyokisa yango soni.
In Finland, when that little boy was raised from the dead that day, and they was bringing me 3 squares away where this little fellow was raised up the dead. Communists, soldiers, Russians, standing there with the Russian salute and the tears running down their cheeks. They said, we will receive a God that can raise the dead.
Amen.
Na Finland, tango mwana mobali wana, asekusamaki longwana kufa mokolo yango. Pe bazalaki komemangai nataka ya mataka nelo misato. Longwana esika mwana yango autaki kosekwa na kufa, basoda ya communist, bato ya Risi, batelemaki wana bapesi saluti ya basoda ya Risi, pempisoli ezalaki kotanga. Na matama na bango, balobaki, biso tokondima koyamba Nzambe oyo azali na makoki ya kosekwisa bakufi.
It's the negligence of the Catholic Church and the Lutheran Church and all those denominations, and they're taking all the money and building organizations and giving the people nothing. They live like the rest of the people.
Ezalinde kozanga kokeba na makambo ya lingomba katoliko pe lingomba literien na bibongiseli nyonso oyo bazo zwa mbongo nyonso pe bako tongaka bibongiseli kasi bako pesa bato eloko moko te. Bazali ko bika lokola bato nyonso.
There's got what Russia needs is a prophet to rise on the scene with the word of the Lord that can shut them out. Then that 90% will take over.
Ezali na oyo risi esengeli na yango ezali nde mosakoli oyo akokota na mosala na liloba ya nkolo. Oyo akoki kokangisa monoko yango. Na tango wana nde bato tuku libwa kati na mokama bakozwa bokonzi.
What America needs is a voice of the prophet of God who can stand up and condemn Hollywood and condemn these things in the name of Jesus Christ.
and the Holy Ghost church will take over. Too much confusion. See, too many voices of contrast against it.
Oyo Amerika esengali na yango ezali nde mongongo ya mosakoli ya Nzambe. Oyo akoki kotelema peko kweisa Hollywood, peko kweisa makambo yango na nkombo na Yesu Kristo. Peli ngomba ya Molimo Mosantu ekozwa bokonzi. Mobulu eleki mingi, bomoni. Mingongo ya bokeseni eleki mingi. Pe telemeli yango.
The church, its voice. Each one wants more members. The Baptist wants it all. Methodist wants it all. Presbyterian. We all have these, and Catholics look like it's going to take it all. And they will. That's exactly the voice of God out of this Bible. They will rule. But the Most High God shall finally rule. The saint shall take over one day. The Bible said so. They will take over.
Lingomba, mongongo na yango. Bango nyoso balingi kaka ko bakisa bandimi. Babatisi balingi kozwa bango nyoso. Ba metodisi balingi kozwa bango nyoso. Ba prebisterien. Biso nyoso tozali na bango. Pe emonani lokola ba katoliko ba kozwa bango nyoso. Pe ekozala bongo. Yango penza nde mongongo ya Nzambe uta na Biblia oyo. Bako konza. Kasi Nzambe oyo aleki likolo nde ako konza suka suka. Basantu bakozwa bokonzi mokolo moko. Biblia elobi bongo. Bakozwa bokonzi.
Such an awful lot of voices. Then there's the voice of the false prophet. That's a terrible voice. Man who calls himself a prophet. A prophet, of course, is a preacher. The modern word prophet absolutely means a man that preaches under inspiration.
Ebele ya mingongo penza. Mongongo ya mosakoli ya lokuta pe ezali. Wana ezali mongongo moko ya somo. Moto oyo ako mibenga mosakoli. Mosakoli na tembete azali motei. Deloli loba oyo mosakoli elingi penza koloba. Moto oyo ateyaka na se ya pemela.
There is a man who stands and calls himself a prophet and denies the word of God. Denies the truth of God. There's so many voices.
Ezali na moto moko oyo akotelema pe akomibenga mosakoli. Bongo akowanga ni loba na Nzambe. Akowanga na solo ya Nzambe. Mingongo ezali mingi penza.
Just a few moments ago, there was a brother out there directing me where to come in up here. But I guess he wondered why I went on up the street and turned around and come back. If you're here, brother, I was listening to something. It was our colored friends, the Negro.
Kala mingi te, ezalaki na ndeko moko, kuna na libanda, azali kotali sangai nzela ya kokota pona kokoma awa. Kasi na banzi ya mituna ki pona nini, nalekana ki na balabala pe na baluka ki pe na zonga ki. Soki ozali awa ndeko, nazalaki koyoka likambo moko, ezalaki baninga na biso ya moindo, moto moindo.
They got a temple here, and they call it the Elijah Muhammad or something. Young Elijah Muhammad, raising up with a voice and saying that they are the voice that's going to bring the colored race out of this chaos.
Bazali na tempelo moko awa. Pe ba benga kayango Elia Mohamed. To kombo moko boye. Elenge Elia Mohamed. Bako beta katangwa ya mongongo moko. Bazali koloba bangonde mongongo oyo ekubimisa bato moindo na mobulu oyo.
That you see the very thing. They're Muslim this year. They're mosque. What don't you see? That the very background of it, it's wrong.
Ete bomoni eloko yango penza Mizilma na bango ezali awa moske na bango. Bozali komona te ete moboko na yango penza ezali libunga.
The colored people, just like the white people, brown people, and yellow people. Not back to Mohammedism, but come back to Christ. The very principles that the Bible teaches. Mohammedanism is against the word.
Bato baindo, kaka lokola mindele, bato ya mwa moindo, na bato ya mosaka, ezalite bazonga na ki musulman, kasi bazonga nde pa ya Kristo. Na mibeko penza oyo Biblia eteyaka. Ki musulman ete melaka liloba.
I had the privilege of leading 10,000 Mohammedans to Christ one time at Durban, South Africa.
Nzoka na zoki litomba ya kome maba musulman koto zomi epai na Kristo mokolo moko na Durban, na Afrika du Sud.
It produces nothing but psychology. And psychology is all right. As long as psychology don't deny the word. But when psychology denies the word, then psychology is wrong. It gives an uncertain sound.
Yango ebotaka eloko mosusu te bobele psychologie. Pe psychologie ezali mabete soki psychologie ewangani liloba te. Kasi na tango psychologie ewangani liloba, na tango wana psychologie ekomi mabe. Elobi polele te.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. So you see, we must stay with the word. The voice.
Nyonso mususu ekoleka longola bobele liloba na Nzambe. Yesu alobaki bongo. Likolo pe mabele ekoleka. Kasi liloba na ngai ekoleka soko mokete. Boye bomoni to sengeli kokangama na liloba mongongo.
So many confused things. The people get up. They don't know the word. And they say things. And maybe it sounds very reasonable. Communism is a very reasonable thing. Everybody the same. There's no more capitalists, they're all communists.
Bato mingi bako bulunga ni sama kambo. Bato mingi bako telemelaka. Bayebi lilobate. Pe, bako lobaka makambo pe, mbala mususu ezali ko yoka na lokola likanisi moko ya malamu penza. Komunizme ezali likanisi moko ya malamu penza. Bato nyonso bazali ndenge moko. Bakapitalisi bazali lisusu te. Bango nyonso bakomi bakomuniste.
Did you ever stop to think that that's a false revival communism is? And where did he pattern it after? Jesus said the two spirits would be so close it would deceive the elected if possible.
Bosila kotelema mpona kokanisa ete yango ezali kolamuka moko ya lokuta komunisme. Pe azwa kinda kisa ya nyonso wana wapi? Ni Yesu alobaki milimo mibale wana ekozala penza pene na lolenge ete ekopengwisa bapona misoki ekokaki kosalema.
And everything the devil's got, it's a perversion of what God created. Sin is righteousness perverted. A lie is the truth misrepresented. Adultery is an act that God ordained is too perverted.
Pe eloko nyonso oyo zabolo azali na yango ezali ko bebisama ya oyo Nzambe akela. Lisumu ezali boyenge bene oyo ebebisami. Lokuta ezali solo oyo etalisami mabe. Ekobo ezali ekela oyo Nzambe abongisa po na biso. Ebebisami.
All unbelief is the perversion of belief. You have to deny the truth in order to take the perversion. See, straighten out these voices. Test them by the word. And see if it's truth.
Kozanga kondima nyoso ezaliko bebisama ya kondima. Esengeli na yo koboya solo mpo ozwa oyo e bebisami. Bomoni, bo sembo laka mingongo yango. Bo mekaka yango na liloba po boye basoki ezali solo.
Oh, how we could go on these voices of the day, but our time's past. But so many voices that people don't know what to do.
Oh, toko kiko koba se kokoba. Koloba na tina na mingongo yango ya lelo. Kasi tango na biso esili koleka. Kasi mingongo eleki ebele na lolenge te bato bayebi te basala nini.
The Methodists will finally hear a Baptist preacher. They'll go over there. They'll stay there while then they go to Lutheran.
Suka ba Methodists bako yoka mote ya Baptist. Bako kende kuna mwa tango moke na sima bake pai ya baliterien.
And in the Pentecostals, they have different groups. One will run to one and one to another. Then back and forth. It shows you're not stable.
Pe pai ya ba Pentecostis bazali na bitonga ndenge na ndenge. Moko ako kende pai ya moko pe moko e pai ya mosusu. Bongo bako kende pe bako zonga. Eko tali saete botele mingwite.
Hear his voice.
Amen.
Here it is, wrote on paper. The voice. The voice will be confirmed if it is the truth.
Boyo kamongongo na ye. Tala yango oyo. Ekomami na kasa, mongongo. Mongongo yango ekondimisa masoki ezali solo.
The church world don't know what to do. The political world is in chaos. Everything seems to be in chaos. Fellows run from here. Something else rise up. Some jacket, some coat.
Esanga ya mangomba bayebite basala nini. Esanga ya politik ekoti mobulu. Nyonso ezali komona na lokola ekoti mobulu. Bato bakei boye. Okomona eloko mosusu boye ebimi. Kazaka ya malili.
When I was in Rome, they got 19 different vindicated nails that was drove in Jesus' hand. And there's only three. But yet they've got the record at 19 different nails.
Tango nazalaki na Roma, bazali na sete zomi na libwa ya kokesana oyo endimisa miete ebeta makana loboko ya Yesu. Nzoka ezalaka na ngobo bele misatu. Kasi bango bazali na motango ya sete zomi na libwa ekesani.
Now what difference does it make? Who has a nail? Christ never left us nails to worship. He left us the Holy Spirit.
Amen.
By His word.
Sikawa, bokeseni nini eko sala na oyo azali na sete yango? Kristo atikela biso sete te po tosambela yango? Atikela biso nde molimo mosantu. Nanzela na liloba na ye.
These signs shall follow them if they'll have the original nail. These signs shall follow them if believe. They'll belong to the denomination I started. He started none. See how the voice is contrary?
Bilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima. Bakozala na sete oyo ya solo penza. Bakozala na Bilembo oyo ekolanda ba oyo bakondima. Bakozala bato ya denomination oyo ngai na bandisa. Abandisa ki ata mokote. Bomoni ndenge mongongo yango ekesani.
But these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. There's the word. They shall speak with new tongues. Take up serpents that would not harm them. If they drink deadly things that would not bother them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. And you watch these things, plus all the rest of the scripture, put together.
Kasi bilembo, oyo ekolanda ba oyo bakondima. Na kombo nangai, bako benga na milimu mabe. Oyo wanandeli loba. Bako loba minoko ya sika. Bako simba banyoka. Kasi eko sala bango eloko te. Soki ba meli biloko oyo ebomaka, eko tungisa bangote. Soki ba teli ba beli maboko bako bika, pebino bo kenge la ka makambo yango. Ko bakisa elongo na lisanga ya makomi nyonso oye tikali.
Now that alone will not confirm it. Not at all. That's where we Pentecostals get on the wrong road.
Sikawa wana yango moko ekondimisa yango te, ata mokete. Na esika wana nde biso ba Pentecostists tokoti na nzela ya mabe.
Did not Jesus say many will come to me in that day and say, Lord, have not I done mighty things in your name? Have not I prophesied in your name? Have not I done all this in your name? And Jesus said, depart from me, you that work iniquity. I never knew you.
Yesu alobaki tete, mingi bakoya epai na ngai na mokolo wana. Pe bakoloba, kolo, nasala ki makambo ya nguya na kombo na yote, nasakola ki na kombo na yote, nasala ki nyoso wana na kombo na yote, pe Yesu alobaki. Bolongwa mosika na ngai bino basali ya lisumu na nko. Na yebi bino ata mokete.
Do you see my sisters and my brothers why I'm so condemning and indicting this generation?
Bomoni bandeko na ngai ya basi pe ya mibali, pona nini nazo kweisa pe na funda ka penza ekeke oyo?
You might speak with tongue like men and angels. You might dance in the spirit all around the church. That has nothing to do with it. I've seen Mohammeds dance around like that.
Okoki koloba monoko ya sika lokola bato tobanje. Okoki kobina na molimo na losambo mobimba. Etali yango na eloko moko te. Na mona ba mizilima kobina kozungulukaka ndenge wana.
I've heard in the witch doctor's camp, seen the witches stand up and speak in tongues and interpret it and tell exactly what was going to happen, and it happened that way.
Na yoka na molako ya nganga ya banganga nkisi, na mona bandoki kotelema pe koloba minoko ya sika pe kolimbola yango pe koloba penza oyo elingaki kosalema pe yango esalemi ndenge wana.
I've seen even a pencil raise up and write in unknown tongues. Only one there could read it. It was of the devil.
Right. Na mona kutu ekomeli kotelema pe kokoma na minoko ya sika. Pe moto bobele mokonde akokaki kotanga yango. Kasi ezalaki nde zabolo.
You can't base your eternal destination up on some sensation. Satan can impersonate any of those sensations.
Okoki kotonga bomoi ya seko na yo likolo na koningana ya nzoto te. Satana akoki komekola koningana nyoso wana.
Not, it's to know Christ. Something changes in your life. Watch your life and pattern it with the Word and see where you're at. Taking inventory. Certainly.
Ezalite, ezalinde ko yeba Kristo eloko moko ebongwani kati na bomoina yo. Tala malamu nde bomoina yo pe ko kanisa yango na liloba. Pe tala esika otelemi. Kolandela ka likambo moko na moko ya solo.
In spite of all these impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still said, in spite of all of this, if any man will hear my voice and follow after me, he is the word.
Atako komekola nyoso wana mingongo ya lokuta, basakoli ya lokuta, na makambo mosusu nyonso wana ezali kosalema, Yesu akoba kikoloba atako na nyonso oyo, soko moto ayoki mongongo na ngai pe alandi ngai. Azali liloba.
Listen to his commission to us today, and all these voices, which I said it would take hours to bring out all these voices. And it's confusing to the people. It's a pathetic thing.
Boyoka etinda na ye epai na biso lelo. Kati na mingongo oyo nyonso. Yango na lobaki ekozwa ngonga mingi pona kolobela mingongo nyonso oyo. Pe ezali kokotisa mobulu epai na bato. Ezali likambo moko ya mawa penza.
And after all, you don't get the second chance. You got to take it now. You might not get a chance tonight. You might not get a chance tomorrow. It's now. When you hear my voice, harden not your heart, as in the days of provocation.
Pesi mala nyonso bozali na libakumo susu te. Bosengeli kozwa yango nde sikawa. Mbala mususu okozwa libaku na butu ya lelote. Mbala mususu okozwa libaku lobite. Ezali nde sikawa. Soki boyoki mongongo na ngai, boye isa mitema na bino makasite, lokola na tango ya kotomboka.
Now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear my voice, that goes to show that his voice would still be there in the midst of all the chaos. He's still got a voice.
Tango nde yangoyo. Oyo nde tango malamu po na moto oyo akoyoka mongongo na ngai. Yango ezali kotalisa ete mongongo na ye ekozala tango nyonso wana na kati ya mobulu nyonso. Azali kokoba kozala na mongongo moko.
Why? His voice will ever remain. Here it is. Heavens and earth will pass away, but my voice shall not pass away. His word.
Pona nini? Mongongo na eko tika laka libela. Yangoyo. Likolope mabele ekoleka, kasi mongongo na ngai ekoleka te. Liloba na ye.
Let's just take, say, another 5 minutes, quickly. Will you stay that long, or a few minutes? I hurry. Let's just take some who heard this voice and obeyed it. How it made them act. What it made them to do.
Tozwa naino toloba miniti mosusu mitano nokinoki. Bokoki bokolinga kozela na tango yango to mwa miniti moke. Sikawa nakosala nokinoki. Tozwa baike na baoyo bayoka ki mongongo yango pe batosa ki yango. Ndenge yango etinda ki bango basala. Oyo yango etinda ki bango basala.
I'm going to bypass a lot of a scripture here just in order to get the right straight to you. How it changed their lives and all them that was about them. How they become the oddball. We call it oddball.
Sikawa, nakotika makomi mingi oyo ezaliawa kaka po natali sabino yango na mbalamoko. Ndenge ebongola kibomoi na bango pe ba oyo nyonso bazalaki elongo na bango. Ndenge bakomaki bato ya ndenge. Oyo tobengaka bato ya ndenge.
Every man that ever did believe God was considered an oddball. Because if you're in the trend of the world, there's something wrong with you.
Moto nyonso oyo andimela nzambe penza amonana kilo kola moto ya ndenge. Pamba te, soki ozali kola na mokili, eloko moko nayo ezali kotambola malamu te.
To be a Christian, you have to be an oddball. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions of the world. He was in the world was made by him, and the world knew him not. Quickly now, listen close as we close.
Pona kozala mo Kristo osengeli kozala ndenge. Po ba oyo nyonso babikaka na bosantu kati na Kristo Yesu, bakonyokwa misama na mokili. Azalaki na mokili, pe mokili esalemaki na ye, kasi mokili yebaki yete. Nokino kisikawa boyo kamalamu wana toko silisa.
Adam heard his voice in the cool of the evening and had fellowship with him. There was no condemnation to Adam. He heard the voice of God and said, Father, now I lay me down to sleep.
Adama ayoka ki mongongo na ye, na pio ya pokwa, pe azalaki na bondeko na ye. Kukwei sama ezalaki te po na Adama. Ayoka ki mongongo ya nzambe pe alobaki. Tata, sikawa na lingi na ngai kolala.
And he laid down and Eve on his arm. The lion, the tiger, and the wild beast laid right around him is no harm. No way of getting sick. No way of wondering if they wake up in the morning. They're going to wake up. Adam heard his voice in the way that he ought to have heard it.
Pe alalaki na ewa na loboko na ye, kosi, tigre, na banyama ya zamba balali pembeni na ye. Mbeba ezalaki te, lolenge moko te ya kobela, lolenge moko te ya komitu na soki, akola muka na tongo. Bakola muka. Adama azalaki koyoka mongongo na ye na lolenge oyo asengelaki koyoka yango.
But one day he heard his wife's voice. I better leave that alone for a while. But he listened to the wrong voice. Yet it was his wife. The closest tie had on earth.
Kasi mokolo moko ayokaki mongongo ya mwasi na ye. Malamu natika yango kimia mwa tango moke. Kasi ayokaki mongongo oyo ya malamu te. Atako ezalaki nde mwasi na ye, oyo azalaki nde kona ye ya pembeni penza na mokili.
Why didn't he like Job, thou speakest like a foolish woman? If it would, the whole human race would be living instead of dying. It changed the course of human beings and time.
Pona nini asala kite lokola yobo. Uzali koloba lokola mwasi zoba. Soki esale maka, bato nyonso balinga kiko koba kozala mbomo ina esika ya kukufa. E bongo laki etambwela ya bato pe ya antango.
But he heard a voice of God, he had fellowship with it. But when he turned, how did he know that his wife was wrong? Remember, it was pleasant.
Kasi ayokaki mongongo ya Nzambe, azalaki na bondeko na yango. Kasi tango abalukaki, ndenge nini ayebaki ete mwasi na ye azalaki na libunga. Bomikanisela, ezalaki kitoko.
We think today that our organization church, we think that our prosperity today is God smiling upon us. It looks good.
Tokanisaka lelo ete ebongiseli na biso lingomba, tokanisaka ete bofulu kina biso ya lelo ezali nde Nzambe azali kosepela na biso. Ezali kitoko na kotala.
It looked good when Micah stood there before the 400 prophets and the whole land belonged to him and the Philistines was on it. It was the Syrians. It looked good.
Ezalaki kitoko na kotala na tango Mika atelemaki wana. Liboso na basakoli kama mine. Pe ekolo mobimba ezalaki ya bango. Pe ba Filistia bakangaki yango. Toba sulia. Ezalaki kitoko na kotala.
These prophets is telling, go out there, that belongs to us, take it. But it wasn't the voice of God. Micah turned around and cursed the voice.
Basakoli yango bazalaki koloba. Bokende kuna ezali ya biso. Bobotola yango. Kasi ezalaki mongongo ya Nzambe te. Mika baluka kipe alakela ki mongongo yango mabe.
And how did he know to do that? Because his vision was exactly with the Word. That's the only way to trust it and see it today. It's got to be on the Word.
Ndenge nini ayebaki po asala yango. Po emono nelina ye elongo banaki penza na liloba. Yango nde nzela bobele moko po na kochela yango motema pe komona yango lelo. Esengeli kolongo bana na liloba.
Then did you notice? After Adam listened to another voice besides God's voice, his own wife. And the church is listening to the voice of her organization. Injecting into them creeds instead of the Word. Letting them live any way they want to. As long as they go to church and a member of a certain church. That's all matters.
Bongo, bomoni yango, simana Adam akoyoka mongongo mosusu na esika ya mongongo ya Nzambe, ya mwasi na ye moko, pe lingomba ezali koyoka mongongo ya ebongiseli na ye, kokotisa kabindimeli na kati na bango na esika ya liloba, kotika ka bango babika ndenge nyonso oyo balingi, na tango kaka bango, bazo kendeke losambo pe, bazali bandimi na losambo moko boye, yango nde nyonso oyo ezali na tina.
Closest connection that the believer has on earth to them is the church. But the believer, the real believer, the closest connection is the Holy Spirit and God's Word.
Pona bango eloko bakangama na yango makasi koleka oyo mondimi azali na yango na mokili, ezali lingomba. Kasi pona mondimi, mondimi ya solo solo eloko akangama na yango makasi koleka, ezali molimo mosantu, ezali loba ya Nzambe.
So you find out that Adam realized his condition and he heard the voice of God calling again. And he was in fig leaves then. But it was a voice of condemnation. Why have you done this?
Boye bomoniete Adama asosola kilo lenge na yepe ayoka ki mongongo ya Nzambe kobenga ye lisusu. Pe asila ki kolata nkasa ya mosuke na tango wana. Kasi ezala ki mongongo ya kokwei sa etumbu. Po na nini osali boye.
I wonder if America today, or the world in its religious uproar as it is. In America, swallowed and being swallowed up. It'll be a national religion pretty soon.
Na komitu na soki Amerika lelo, tomo kilikati na mobulu na yango ya basambeli, na ndenge ezali, pendenge Amerika ezali komela, komela ma, eko koma lo sambo ya ekolo kala mingi te.
Who's sitting before me? I know it's tapes and it'll go all over the world. We have tape programs that every message takes the whole world in. All other countries.
Nani afandi liboso nanga? Na ebi ezali baband pe eko kende mokili mobimba. Tozali na manaka ya baband. Po nalite ya moko na moko elobela mokili mobimba. Bikolo mosusu nyonso.
But if you look and see, they're standing in fig leaves. When the true voice of God comes out, they don't know what to do about it. It's confusing. They don't know what to do.
Sikawa soki botali pe bomoni, bolatinde kasa ya mosuke, natango oyu mongongo ya Nzambe penza, yokani, bako yebate basala na yango nini. Ezaliko pesa mobulu, bako yebate basala nini.
Quickly, Noah heard the voice of God. He was preparing to save his life. And he followed the instructions and he stood.
Noki, noki. Noah ayoka ki mongongo ya Nzambe. Ezalaki komilenge la pona kobiki sabomoi na ye. Pe alandaki malako pe atelemaki.
If a man hears the voice, now listen. Catch this real good. Don't fail. If a man hears the voice of something, and if it's proven to be the voice of God, and on time, and then that proceeds forth from the man, heavens and earth will pass away, but that word can't pass away.
Soki moto ayoki mongongo, sikawa boyoka, bososola yango malamu penza, bozanga yango te. Soki moto ayoki mongongo ya eloko moko, pe soki etali sami polele ete, ezali mongongo ya Nzambe, pe na tango malamu, pe bimi uta na moto yango, likolo pe mabele ekoleka kasi liloba yango ekoki koleka te.
Noah heard the voice and condemned the world. And they laughed in his face because his message didn't cope with their scientific achievements, but it rained and destroyed the whole world. His voice that went forth, the seed was laying there. Every age it's been the same way.
Noah ayuka ki mongongo yango, pe akwesa ki mokili. Pe baseka kie na miso na yepo, sango na ye, elongo bana ki na misala na bango ya zebite. Kasi mbula enoka kipe eboma kimo kilimo bimba. Bomoni, mongongo na ye oyo ebimaki, momboto ezalaki wana. Nabile konyonso ezalakandenge moko.
Samuel, alarmed when he heard the voice of God, that he was go ahead to condemn Eli, the man that had nurtured him. A man that had been a daddy to him and had raised him up and fed him.
Samuel alenga kitango ayoka ki mongongo ya nzambe. Ete azalaki, ete akende kolobela Eli. Moto oyo aboko lakie. Moto oyo azalaki papa po na ye pe oyo akolisaki ye pe aleisaki ye.
Minister brothers. Shala. Ministers many times upon their denominational grounds and creeds, their credentials in their pocket, of the very pathy, the very organization that's nurtured them and fed them and brought them up in position, they put them in church and put them in a congregation. You have to knock down to what they teach.
Bande kobatei naloba. Batei mbala mingi pona makambo pe bindimeli ya denomination na bango na mikanda ya lingomba kati ya libenga na bango ya papa yango penza ebongiseli yango penza oyo ebokoli bango eleisi bango ekolisi bango epesi bango esika kati na lingomba pe etie bango na losambo moko bosengeli kotosa na makasi oyo bango bazali koteya bomoni.
What a horrible thing it would be for a true servant of God to hear the voice of God and have to come back to that same mother organization and say, you're condemned because you don't receive this word.
Ekozala penza likambo ya somo soki mosali ya nzambe ya solo ayoki mongongo ya nzambe bongo asengeli kozonga epai ya mama ebongiseli yango koloba bokweisa mipobo ya mbili loba oyo te.
What a thing. It was hard for Samuel. But he was a prophet. He had to do it. Regardless of what hurt or not, he had to do it anyhow.
Oyo likambo penza, ezalaki matata pona Samuel. Kasi, azalaki mosakoli. Esengelaki asala yango. Esala pasi tote. Esengelaki asala yango ata ndenge nini.
Moses heard the voice of God. He was full of theology. He knew all the ins and outs, but it failed. He heard the voice of God. Moses was never the same. And no man is never the same.
Mose, ayokaki mongongo ya nzambe. Azalaki yakotonda mekena likindo. Ayebaki ndenge yakosala makambo nyonso kasi esimbaki te. Ayokaki mongongo ya nzambe. Mose azalaki lisusu ndenge moko soko mokete. Pe moto moko te akozala ndenge moko soko mokete.
You might hear in your ears the voice speaking, but when you hear in your heart,
that's it,
the voice speaking, then you're hearing.
Okokiko yoka na matoi na yo mongongo koloba. Kasi tango oyoki na motema na yo, mongongo koloba, bomoni na tango wanande, okomi koyoka.
You do not see with your eye. You look with your eye. You see with your heart. You see something, say, I just don't see it. You mean you don't understand it.
Bamona kana miso te. Batala kana miso. Bamona kande na motema. Soki omoni eloko moko olobi, na komona yango penza te. Olingi koloba ososoli yango te.
You do not hear with your ears. You hear with your heart. Many times your ears hears the true voice of God and it falls off you like water off of a duck's back. But when you really hear, you hear with your heart.
Bayokaka na matoi te. Bayokaka nde na motema. Mbala mingi matoi na bino eyokaka mongongo ya nzambe penza kasi ekoselu mwana se lokola mai na mokongo ya libata. Kasi tango yoki penza, o yoki nde na motema na yo.
And all the theology that Moses had, he hadn't heard the voice of God, but one day, God called this 80-year-old sheep herder over to one side and spoke to him, and he caught it. He proved that he was God.
nali kindo nyonso oyo Mose azalaki na yango, ayokaki na ye mongongo ya Nzambe te. Kasi mokolo moko Nzambe abengaki mobateli mpate oyo ya mibu tuku mwambe na pembeni, pe alobaki na ye, pe asosolaki yango. Atalisaki polele ete azali Nzambe.
First thing he done to Moses is vindicate his word. I'm going down, I remember what I promised. And this is what he promised for the last days.
Amen.
He'd raise up a people from the Gentiles. All the promises.
Likambo ya liboso asalaki epai na Mose ezalaki kondimisa liloba na ye. Nakokita na mikaniseli oyo nalakaki. Pe oyo ezali oyo alakaki mpo na mikolo ya suka. Akotelemisa libota moko uta na mabota. Pe bilaka nyonso.
This I promised, said Moses, take off your shoes. In other words, honor it. Now throw down your staff and a dry stick off the desert became a serpent. And Moses caught it and went back to its condition again.
Oyo nalakaki yango oyo. Alobaki, Mose, longola sapato na yo. Na elobeli mosusu memia yango. Sika wa bwaka lingenda na yo na se. Peli lingenda ekauka ya biliki ekomaki nyoka. Pe Mose akangaki yango pe ezongaki lisusu na ndenge ezalaki liboso.
He knew that was God because God said, the word of God, the word that he was speaking, said, throw down the stick in your hand. That's God's word.
Bomoni, ayebaki ete ezalaki Nzambe. Po Nzambe alobaki, liloba ya Nzambe, liloba oyo azalaki koloba, alobaki, bwaka na selingenda oyo ezali na loboko na yo. Yangonde liloba ya Nzambe.
Don't try to do the same thing. That ain't God's word to you. That's God's word to Moses. Here's God's word to you.
Komeka kosala ndenge moko te oyo wana ezali liloba ya Nzambe epai na yo te. Wana ezali liloba ya Nzambe epai na Mose. Liloba ya Nzambe epai na yo yangoyo.
Throw down the stick. It turns to a serpent. So now you're afraid of it. Pick it up by the tail. Back it went again. God's word to you. What did he do? God vindicated his word.
Bwaka lingenda na se, ebongwa na kinyoka, alobaki sikawa, ozali kobanga yango, lokota yango na mokila, pe ezonga kili susu, liloba ya Nzambe pai na ye. Asala kinini, Nzambe atatola kili loba na ye.
Yeah. I had a call here a few months ago, about a year ago, a little lady on the end of a telephone connection with a Baptist preacher and a Pentecostal preacher.
Babenga kinga eleki mwa basanza soko eleki eleki soko mobu moko koleka mobu moko. Mwasi moko na ngambo mosusu ya singa ya telephone. Na motei moko ya Baptist pe motei moko ya Pentecostist.
She said, Brother Branham, the Lord has made me a prophet. I said, fine. Said, you know, I'm told that you said that you bore record that my ministry was of God. Now, I couldn't do that. It's contrary to the word. So I said, lady, that's an error. I don't even know you.
Mwasi yango alobaki, ndeko Branham, kolo akomi singai mwasi mosakoli. Nalobaki, amalamu. Alobaki, oyebi, bayebi singai ete yo olobaki otatolaki ete lotomo nanga euti na Nzambe. Njoka nina ukwai kusala yango te. Yango ekeseni na liloba. Bongo nalobaki, madam, wale za hili bunga na yebi ata yote.
And the Baptist preacher, I heard him. I heard the Pentecostal preacher. She said, well, I'm having a meeting here. And said, the Lord is doing great things. I said, I'm grateful for that.
Pe mote yango ya Baptiste na yoka kie. Na yoka ki mote ya Pentecostis. Ye mwasi yango alobaki. Nazaliko sala mayanga nyawa. Pe alobaki. Kolo azaliko sala makambo minene. Nalobaki. Nazongisi matendi pona yango.
She said, I said, has he ever told you anything yet? Said, yes, I've got a great program in hand. I said, wonderful. I said, now watch your program. I said, what did the Lord tell you?
Alobaki, nalobaki, asiliko yebisa yo atali kambo moko. Alobaki, iyo, nazali na manaka monene oyo ezaliko ya. Nalobaki, kitoko penza. Alobaki, sikawa, manaka na yo ezali ndenge nini? Nalobaki, kolo alobi na yo nini?
He said, go to Phoenix, Arizona on a certain date. And that I'm going to give you the Lost Dutchman gold mine. And you're going to take this gold that's found in there, and you're going to sponsor missionaries around the world. When we all know that the Lost Dutchman mine is a legend.
Alobi, kende na Phoenix, Arizona. Namokolo boye na boye. Bongo na sima na kopesa yo libulu ya wolo ya Olande oyo abunga. Okozwa wolo oyo ezali kuna pe okosunga ba missionnaire na mokili mobimba. Na tango biso nyonso toyebi ete libulu ya Olande oyo abunga ezali na yango lisapo.
So he said, I said, well, I'll tell you how to find out whether it's God or not. I said, you be there on that day. And if it's you find the Lost Dutchman mine, then it's God. If you don't find the Lost Dutchman mine, then repent and get that lying spirit off of you. That's how to find out where it's God or not.
Bongo alobaki. Alobaki, na koyebi sayo ndenge okoki koyeba soki euti na nzambe tote. Alobaki. Yo zala wana na mokolo yango. Pe soki omoni libulu ya Olande oyo abunga. Boye ezali nde nzambe. Soki omoni libulu ya Olande oyo abunga te, boye yambola pe bengana molimo mwana ya lokuta kati na yo. Na lolenge wana nde bayebaka soki ezali nzambe to te.
God said Moses threw down a stick, it'll turn to a serpent. He did it. He said pick it up, it'll be a stick again. He did it.
Nzambe alobaki, Mose, bwaka lingena na se pe, eko bongwa na nyoka, asalaki yango, alobaki. Lokota yango pe eko koma lisusu lingenda. Asalaki yango.
When God makes a promise of a ministry in this last days, he'll confirm it just exactly the way he said he would do it. Then you know you got the right voice. You're listening to the right thing because it's the word being confirmed.
Na tango oyo nzambe apesi elaka ya mosala ya koteya na mikolo oyo ya suka, ako tatola yango bobele penza ndenge alobaki ete akosala yango. Na tango wanande okoyeba ete ozali na mongongo oyo esengeli. Ozali koyoka eloko oyo esengeli poli lobande ezali kotatolama. Bomoni?
Oh, I'm sorry. All right. Moses acted different. Look what a funny thing Moses done. Now always when you're following the voice of God, you're crazy to the world.
Oh, ndenge nini bolimbisa ngai. Madam. Mose atambolaki ndenge mosusu. Botala eloko moko ya ndenge Mose asalaki. Boyebi, tango nyonso oyo zali kolanda mongongo ya nzambe. Pona mokili, obeli nde liboma.
The next day found Moses with his wife sitting on a mule and a young one on her hip, or that's southern, child, on her hip. And there there was this old man with beard hanging down like this, his bald head shining, a stick in his hand, leading a little donkey, going right down toward Jesus with as hard as he could go. Somebody said, Moses, where are you going? Going down to Egypt to take the thing over.
Na mokolo elandaki, tomoni Mose, pe mwasi na ye, afandi likolo ya mbalata punda, na kamuke moko na loketo na ye, to oyo wana ezali elobeli ya sud. Mwana, na loketo na ye, petala bango wana, kubange yango na mandefu na ye ezali kodembe la boye, na libandi na ye ekongengaka lingena na loboko azali kokamba mwa mbalata. Azali kokende na Ezipito na mbangu na ye nyonso. Moto moko alobi, Mose, oke wapi? Na kene Ezipito pona kokamata bokonzi.
Wherewith he had failed as a young man, he had failed as a military man. But here he was going down to take over. And he did it. Why? He had heard the voice of God and seen it vindicated. For his day, for the things that was to be in his day, he saw it.
Nesika penza oyo alonga kate wana azalaki elenge mobali. Alonga kate lokola soda, kasitala ye oyo azaliko kende kozwa bokonzi. Pe asalaki yango. Pona nini? Autaki koyoka mongongo ya nzambe, peko mona yango kondimisama pona mukolo na ye. Pona makambo oyo esengela kiko salema na mukolo na ye. Amona ki yango.
Paul, a self-styled Pharisee, just as full of theology as he could be. But one day, he heard the voice of God. He saw a pillar of fire.
And he knowed there was something different. It changed his life.
Polo, mofalisai moko ya lolendo, atonda penza na likindo, kasi mokolo moko ayoka kimongongo ya nzambe, amona kilikonzi na moto, pe ayebaki ezalaki na eloko moko ya ndenge mususu, ebongola kibomoi na ye.
No matter how many Pharisees, how many Gamaliels or anything else could cry out to Paul, you're wrong, Paul had heard the voice of God. He knew it was the truth.
Ataso kiba falisai boni, bang Gamaliele boni, tonani mosusu akokaki kolobela ye penza Polo ete, ozalina libunga. Polo asilaki koyoka mongongo ya nzambe, ayebaki ete yango ezalaki solo.
Peter, religious as he could be, keeping the traditions of the elders, he would not eat any meat. No, sir. He would have nothing to do about it at all. He was really keeping the traditions of the elders right to the word.
Petelo, mosambeli ya molende penza, kobatela kami mesano ya bampaka, azalaki kolia misuni te. Te, monsieur, azalaki atana eloko moko ya kosala na yango te. Azalaki penza kobatela mimesano ya bampaka, koko kanana liloba.
What happened? One day he heard the voice of God. Don't call that common unclean what I make clean. He was a changed man. He is ready to go anywhere the Lord sent him.
Nini esare maki? Mokolo moko ayokaki mongongo ya nzambe. Oyo ngai na petoli ko benga yango bosoto tombi ndote. Akomaki moto oyo abongwani. Abele maki po na kokende na bisika nyonso oyo nkolo atindaki ye.
Closing, I might say this. There was a man one time who was a believer. He had been dead 4 days. He was in the grave, stinking rotten. But he heard the voice of God speak, Lazarus, come forth!
Po na kosilisa na kokikolo baboye. Ezalaki na moto moko oyo azalaki mondimi. Autaki kokufa eleki mikolo mine. Azalaki kati na nkunda. Na solo mabe ya kopola. Kasi ayokaki mongongo ya nzambe koloba. Lazalo, bima!
And if it brought a man forth after being dead and rotten, what ought to do to a church that still has life in it?
Amen.
It ought to resurrect them. In the mess of all of these voices that we've talked about, religious, politics, Hollywood, all the false prophecies and things that's gone out.
Pesoki yango ebimisaki moto simana yeko kufa peko pola, yango esengelaki kosala nini na lingomba oyo ezali neno na bomoikati na yango. Yango esengelaki koseku sabango, longwa na mubulungano, ya mingongo nyonso oyo touti kolobela, ya losambo, ya politiki, ya Hollywood, ya masakoli nyonso ya lokuta na makambo oyo esila kolobama.
In the midst of all of it, the true voice of God will call a man that's dead in sin and trespasses to life again. It ought to take a backslidden church and call it to life again. Sure.
Kati na nyonso wana mongongo ya nzambe ya solo, eko benga lisusu na bomo imoto, oyo akufa na masumu pe na mabe. Yango esengela ki kozwa lingomba oyo ezonga simape, ko benga yango lisusu na bomo I. Ya solo.
Remember, in closing I say this, then I'll close. Jesus said the time would come when all that was in the grave would hear the voice of God. You're going to hear it. No matter what condition you're in, you're going to hear it anyhow.
Bomi kanisela pona kosilisa na lobiboye. Na sima na kosilisa. Yesu alobaki, tango ekoya oyo ba oyo nyonso bakozala na nkunda bakoyoka mongongo ya nzambe. Pe bakoyoka yango, ata soki bozali na lolenge nini, bokoyoka yango kaka.
And some of them that come out of the grave will come to condemnation. They hear the voice, but it's condemning. And if you hear it today,
the day after so long a time when you hear my voice, harden not your hearts, as you did in the days of provocation.
Beba mosusu oyo bako bima anankunda, bako kwe isama. Bayo kaka mungongo yango, kasi ezali kukwe isa. Pesoki boyoki yango lelo, lelo simana tango molai boye, tango boyoki mungongo nangai, boye isa mitema na bino makasi te. Ndenge basalaki na tango ya kutumbuka.
If you, Pentecostal people, grouping yourself out in creeds again, in worldliness, having a form of godliness and denying the power thereof, before you have to rise in the resurrection to be condemned, because the voice of God that speaks to you now through the Word will condemn you in that day.
Peso kibino, ba Pentecostis oyo bozaliko mitia lisusu katina maboke ya bindimeli, na makambo ya mokili, bozalina lolenge ya kosambelande, bazaliko wangana nguyana yango, libosona yoko telema na lisekwa pona kukweisama, po mongongo ya nzambe oyo ezaliko lobela bino sikawa na nzela na liloba, e kukweisa bino na mokolo yango.
If you're just a lukewarm believer, the voice of God cries in your heart this morning, you are a lukewarm believer, you'd better repent.
Soki ozalibo bele mondimi ya mwa moto moke, mongongo ya nzambe zaliko ganga na motema na yo na ntongo oyo. Ozali mondimi ya mwa moto moke, malamu o bongo na motema.
You man, women, boys, or girl, that's not living for Christ, and the voice of God speaks to you through His Word and says, stop doing that, you better do it. Because you're going to hear it again one day, and it'll condemn you. You can't deny it. It's speaking to you now. And remember, it's recorded.
Bino mibali basi bilenge mibali to mwasi oyo bobika kapo na Kristo te. Mongongo ya nzambe ezali koloba na bino na nzela na liloba na yepe elobi. Botika kosala bongo. Malamu botosa yango. Boboko yoka yango lisusu mokolo moko pe kokweisa bino. Boko kiko wanga na yango te. Ezali kolobela bino sikawa pe bomika nisela.
And those who does riot and hears His voice will rise. The righteousness, the glory, the heaven.
Pe ba oyo basala kasembo pe ba yoka kamongongo na ye, bakose kwa pona boyenge bene, pona nkembo, pona lola.
So you're going to hear the voice of God sometime. Maybe faintly this morning it speaks in your heart that you should turn from the way that you're going, turn back to God.
Boye okoyoka mongongo ya nzambe na tango moko boye. Mbala mosusu ezali koloba na pete kati na motema na yo na tongo oyo. Ete osengela kiko pesa mokongo na nzela oyo ozali kolanda. Kozonga epai na nzambe.
Now remember, they'll record that voice that's speaking to your heart in heaven. And someday when Jesus does call and all that's in the grave, all right and wrong, will rise.
Sikawa bobo sanate. Bakotia na band mungongo wana oyo ezali koloba na motema na yo, na lola. Pe mokolo moko tango Yesu akobenga, pe ba oyo nyonso bazali kati na nkunda, bango nyonso, bato malamu na bato mabe, bako sekwa.
And then this very same voice will whisper right back to you. In Phoenix, Arizona, on a certain Sunday morning, when the minister had held you so long, speaking on the voice.
Na sima kaka mongongo moko oyo, ekolobela yo lisusu na mongongo yase. Na Phoenix, Arizona, mokolo moko songolo, yalomingo na tongo, tango motei akangaki bino tango molai, azalaki koloba na tina na mongongo.
I spoke to you, told you women to let your hair grow out, quit dressing immorally, told you men to quit that lying, smoking, told you preachers to turn back to the Word of God. See what I mean? That's right, that still voice say, it could be right.
Na lobaki na bino, na ebisa ki bino basi botika suki na bino ekola. Botika kolata bilamba ya soni. Na ebisa ki bino mibali botika lokuta. Makaya, na ebisa ki bino batei bozonga na liloba ya Nzambe. Bomoni oyo na lingi koloba ya solo. Mongongo yango ya pete elobi. Ekoki kozala solo.
If I had to come like Nicodemus, I'd still try to get there. I'd come to him and go out here in the desert somewhere and say, Lord God, here I am, change me now. Mold me in your fashion. Come back to the Word.
So kina sengela kiko ya lokola Nicodem, nalingaki kaka kumeka kukoma kuna. Nalingaki koya epai na ye. Peko kende na esika moko awa na biliki. Peko loba. Kolo Nzambe, talanga yoyo. Bongola ngai sikawa, komisa ngai lolenge na yo. Zonga na liloba.
Somewhere where you see you're leaving off in the Word, come right back to that. Because a chain is its strongest at its weakest link.
Epai wapi omoni ete ozali kotika liloba, zonga wana, pamba te makasi penza ya monyololo, ezalaka na ekanganelo na yango ya pete penza.
And anywhere in your life that you've left the commandment of God off, to serve a tradition, there's where your chain will break, no matter how firm you are on the other things. Hold to God's unchanging hand. Let us pray.
Pena esika moko na bomo ina yo epai otika ki mobeko ya Nzambe, pona kosale la momesano na esika wanande monyololo na yo ekokatana, ata ozalingu indenge nini na likambo mosusu. Kangama na loboko ya Nzambe oyo ebongwa na kate. Tobondela.
Today, after so long a time, Lord, you said that you'd speak. You'd write your laws upon the tables of hearts. I know not what stands before me. The only thing I know to do is take your word and spread it out. Surely it will lodge beneath some rock somewhere.
Lelo sima na tango molaiboye, kolo olobaki ete okoloba. Okokoma mibeko na yo na bitando ya mitema. Na ebite nini ezali liboso na ngai. Eloko bobele moko oyo ngai na yebi kosala ezali nde kozwa liloba na yo pe na palanganisa yango. Na tembete ekokweya na se ya mabanga na esika moko boye.
I pray, God, that you'll speak to every young person, every middle-aged old person, whatever it might be. Speak to my heart, Lord. Speak to these ministers' hearts. Speak to the congregational hearts. We pray, Father, that today we will hear your voice.
Na sengi Nzambe ete olobela elenge nyonso, mokolo nyonso, mobange, ezala nani. Lobana motema na ngai nkolo. Lobana mitema ya batei oyo. Lobana motema ya liyangani oyo. Tobondeli tata ete lelo toyoka mongongo na yo.
And we know as it was in the days of Samuel, an open vision is a rare thing and it startled the people. So is it today.
Peto yebi ndenge ezalaki na eleko ya Samuele. Bimono neli ezali penza te. Pe ebangi saki bato. Ezali pe bongo lelo.
We have dreams and dreamers, we have speakers and interpreters, but an open vision coming forth with the word of the Lord and corrected.
Tozali na bandoto pe baloti ndoto, tozali na balobi minoko pe balimboli. Kasi emono neli penza oyo etambolaka elongo na liloba ya nkolo.
We pray, Heavenly Father, that that voice that was crying in the wilderness, prepare the way for the Lord, that we believe the Holy Spirit gives that voice again today, prepare for the coming of the Lord.
Tobondeli tata na likolo ete mongongo oyo ezalaki koganga kati na biliki, bobongisa nzela po na nkolo, tondimi ete Molimo Mosantu azali koyokisa lisusu mongongo yango lelo. Bomilengela apona boye yankolo.
And how odd it is, because there's so many other voices to numb it and to take it out. But it's gracious in the ears of those that hear it. I pray that the Holy Spirit will now do the work in the hearts of all of us.
Pe ezali penza eloko ya ndenge po ezali mingongo mosusu ebele oyo ezali kofina yango pe kolongola yango kasi ezali elengi na matoi ya ba oyo bako yokaka yango na bonde liete molimo mosantu asala mosala sikawa kati na mitema na biso nyoso.
While we have our heads bowed, now I trust our hearts bowed. If you know somewhere that you have disobeyed in your life, know some scripture that you know that's Bible teaching that you haven't cooperated with because something Hollywood voice made you do something different.
Pe wana togumbi mito na biso, nandimiete togumbi pe mitema na biso. Soki oyebi esika moko oyo ozangaki kotosa na bomoi na yo, oyebi likomi moko boye. Oyo oyebi ete ezali malakisi ya Biblia, oyo otosaki yango te, po eloko moko, ngongo ya Hollywood, esalaki ete osala eloko moko na ndenge mosusu.
Some place that you ministers has found a place in the Bible that's actually the truth. But you know your organization would put you out if you taught that. You know it's absolutely truth.
Esika moko boye oyo bino batei bomoni esika moko na Biblia oyo ezali penza solo. Kasi oyebi ete ebongiseli na bino ekobengana yo soki oteyaki yango. Pe oyebi ezali penza solo.
To you people who take the wrong thing, live the wrong life, you fathers and mothers that's not trying to correct your children, not trying to raise them.
Pona bino ba oyo bosalaka makambo ya mabe, bobikaka bomoi ya mabe, bino batata na bamama oyo bomekaka kosembola bana na bino te, bomekaka kolakisa bango te.
You may try your best. And they're going out on worldly anyhow, but you're putting example before them. And if you're not doing it, the voice of God is speaking to you. Don't do that.
Mbala mususu bomekaka kosala makasi na bino nyoso, kasi bazali kaka kokoba na makambo ya mokili. Kasi bozali kotali sabangonda kisa. Kasi soki bosala kabongo te, mongongo ya nzambe zali koloba na bino. Bosala bongo te.
Now with every head bowed and all eyes closed, and may the God of heaven look down into the hearts of that person that's hungry and finds the place where they're wrong.
Sika wana mito nyonso egumbami pe miso nyonso ikangami, tika ete nzambe yalikolo akitisa miso na mitema ya ba oyo, bazali na nzala pe amona esika oyo bazali na libunga.
And with a hand up to God saying, Lord, I truly desire for your voice to take out all the unbelief and all the things that's not like you and make me what you'd have me to be. Would you raise your hands while you... Lord bless. God bless you.
Pena maboko ya kotombwama epai na nzambe na kolobaka kolo nazali penza na mposa ete mungongo na yo elongola kozanga kondima nyonso. Na biloko nyonso oyo ekokani na yo te. Pe komi sangai oyo olingiete nazala. Okolinga kotombola loboko wana o kolo apambola. Nzambe apambola bino.
Then the Bible said, Jesus said, in the spite of all these other voices, yet if a man shall hear my voice, follow after him, you're going to get your desire.
Bongo Biblia elobi pe atako mingongo mosusu nyonso oyo Yesu alobaki kasi soki moto ayoki mongongo na ngai landa ye okozwa posa na yo.
Lord, time is running out. But the Bible said that as many as believe were baptized.
Kolo tango ekomi kosila kasi Biblia elobi ete ba oyo nyonso bandimaki bazwaki libatisi.
I pray, Heavenly Father, that every one of those that raise their hands in true confession, that the Word of God that they have read and seen that they've been wrong, I never look at half of them. It's not for me to look. It's for you to look, Lord. You know the motive and objective behind the hand that raised up.
Na bondeli tata na likolo ete moto nyonso oyo atombola ki loboko na koyambola ya solo liloba ya Nzambe oyo batanga ki pe bamoni ete bazalaki na libunga. Natali ata ndambo kati na bangote. Ezali likambo na ngai te kotala. Ezali nde likambo na yo kotala, Nkolo. Oyebi tina pe posa oyo ezali sima na loboko oyo etombwami.
Let them from this very hour purpose in their heart from this day henceforth, I'll take the word of God and the voice of God and follow it no matter what the price is.
Tika ete banda na ngonga oyo penza, bakana na motema na bango, kubanda mokolo oyo utasikawa na kozwa liloba ya Nzambe pe mongongo ya Nzambe, pe na kolanda yango ata motuya yango ezali nini.
And bear in their mind as they're going, the song of the poet, must Jesus bear the cross alone, and all the world go free. Oh, there's a cross for everyone. There's a cross for me. And this consecrated cross I'll bear until death shall set me free.
Pe baba tela kati na makanisi na bango wana bazali kokende loyembo ya moyembi. Yesu akome maikulusu bobele ye moko, pe mokili mobimba batambola pamba, te moto nyonso azali na ikulusu, ngai pe nazali na ikulusu. Pe na kome maikulusu oyo ya bule, kino liwa ekango la ngai.
Then when the voice of God speaks, I'll come forth in His righteousness, for I have followed His voice, the voice of His word. I commit them to you now, Lord, in the name of Jesus Christ.
Bongo tango mongongo ya Nzambe koloba, na kose kwa na boyenge bene na ye. Po na landaki mungongo na ye. Mungongo ya iloba na ye. Na pesi bango epai na yosi kawa Nkolo. Na kombo na Yesu Kristo.
Now while we have our heads bowed, you making your confession and your pledge. I'm amazed at a little boy sitting here twisting his head around. And there is a voice for the church. I'm the Lord who heals all thy diseases. That's a voice in the church.
Sikawa wana togumbi mito na biso bino boyambola pe bolaka. Bokebi na ngai kei makasi epai ya mwa na mobali oyo afandi awa. Azali kobalola balola moto na ye. Pe mongongo moko ezali po na lingomba. Nazali Nkolo oyo abikisaka bokono na bino nyonso. Wana ezali mongongo kati na lingomba.
And all you who have need of healing and you're living a consecrated life to every word of God that you know what is right and you have a need of healing, I wonder if you just raise up your hands. Raise up your hands. Lord, I have a need of healing.
Pe bino nyonso oyo bozali na bosenga na lobiko na nzoto. Pe oyo babikaka bomoi oyo ebulisami na liloba ya Nzambe mobimba. Po boyebi oyo ezali malamu. Pe bozali na bosenga na lobiko ya nzoto. Na kosenga soki bokolinga bobele kotombola loboko. Botombola loboko. Kolo nazali na bosenga ya lobiko na nzoto.
All right. Now keep that voice in your heart. I am the Lord and heals all thy diseases. Remember, when the word is spoken, it has to come to pass.
Malamu, sikawa, bobate la mongongo yango na mutema. Na azali Nkolo oyo abikisaka bokono na bino nyonso. Bomi kanisela, soko liloba elobami esengeli koko kisama.
Jesus said, Mark 11:22, if you say to this mountain, be moved,
And don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass. You can have what you said.
Yesu alobaki na Malako zomi na moko tukumi bale na mibale. Soki olobi na ngomba oyo pikolama pe oti tembe te na motema na yo kashondi miete oyo olobi ikokokisama okozwa oyo olobi.
Now, each one in our own way now, bow your head. Make your confession. Lord, I believe your word. I hear your voice telling me that you're the same yesterday, today, and forever.
Sikawa, moko na moko kati na biso na ndenge na ye moko. Sikawa, gumba moto, yambola, kolo, na ndimili loba na yo. Na yo ki mongongo na yo kolo bananga yete, ozali ndenge moko lobi lelo pe libela.
I'm going to walk down and lay hands on this child because he's too little to know what it's all about. Precious little boy, about the size and the age of my little Joseph. And I want all of you to be praying. Praying, Lord, I hear your voice, I believe.
Nakokita na se po na tia maboko likolo na mwana oyo, po azali moke mingi, po na koyeba oyo nyonso ezali kosalema. Mwa mwana mobali kitoko, azali na molai pe mibu pene pene na mwana na ngai Joseph. Na lingiete bino nyonso, bozala kubondela, kubondela, kolo. Na yo ki mongongo na yo, nandimi.
Heavenly Father, we're bringing this audience to you for the healing of their body. And Lord, here sits a poor little child. He's attracting my attention all along in the message. Seeing a parent sit there holding the little fellow.
Tata na likolo, tumemeli yo eyanga nelo oyo po na lobiko ya nzoto na bango. Penkolo, mwamwana moko azaliawa, azaliko benda bokebi na ngai na tango nyonso yaliteya oyo. Komona moboti oyo afandi wana po na kukanga mwana yango.
Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Nazebi aminganga, elikia moko ezalite po na mwa na yango. Mungongo ya nzambe ezali, oyo eleki likolo na nyonso. Pe wana losambo oyo esangani po na kokokisa mobeko moko na moko oyo na kokiko sala, oyo etikali ezali ya yo, tata. Na kiti po na chela mwana yango maboko. Tata Nzambe, mkombo na Yesu Kristo, na pameli yango, tika ete nguya ya Nzambe, lubiko ya Nzambe, tika ete mbongo na penza esale makati na ye na miniti mitano oyo ezaliko landa. Tika ete bango nyonso baya epai na Nzambe, po na nkembo na yo.
Heavenly Father, you gave the promise, that's all I know, you gave the promise.
Hallelujah.
It has been done. Has it been said? If you say to this, and I'm saying to every devil of sickness or affliction that's binding this audience, that's binding these people, every spirit of unbelief, I'm saying, depart from the people in the name of Jesus Christ.
Tatana likolo. Yo pesa ki elaka. Yangone nyonso oyongana yebi. Yo pesa ki elaka. Esalimi ndenge elubamaki. Soki yo lobi na oyu, pe nazali koloba na molimo mabe nyonso ya bokono to ya mpasi oyo ekangi eyanganelo oyo. Oyo ekangi bato oyo, molimo nyonso ya kozanga kondima, na lobi, bimakati na bango, na kombo na Yesu Kristo.
Now we know it is written, and now it's been said, let it be done to the honor and glory of God. And in the name of Jesus Christ, it's asked.
Sikawa toebi ete ekomama, pe sikawa elobami, tika ete esalema, pona lokumu pe kembo ya nzambe, pe esengami na kombo na Yesu Kristo.
Now you that can believe, and do believe, no matter what happens, don't have to be the seed drop there. That little something inside of you, that voice.
Sikawa bino ba oyo bokoki kondima pe bondimi penza. Ata soko nini esalemi, esengami te esalema, momboto ekwei wana. Mwa eloko wana oyo ezalina kati na yo, mongongo wana.
Parent of this child, no matter what the condition of the child is, you believe the seed of God dropped into your heart, and that boy will get well. The rest of you is praying one for another. Do you believe that the seed of God dropped into your heart? My sickness is finished.
Moboti ya mwana oyo, ata soko mpasi ya mwana oyo ekomi ndenge nini, ondimiete momboto ya nzambe ekwei na motema na yo, ete mwana yango akobika. Bino ba mosusu oyo bozali kobondela, ba moko pona ba mosusu. Bondimiete momboto ya nzambe ekwei na mitema na bino ete bokono na ngai esili.
Then the prayer of faith has been prayed for you. Drive down that post, and if Satan ever tries, you come right back standing in that Spanish church that Sunday morning. The prayer of faith was prayed for me, and God promised.
Amen.
Boye li bonde li akondima esiliko bonde la mapona bino. Pikada la po wana peso ki satan la mekiata. Zongela yango, wana na zalaki na losambo ya ba espanyol. Mokolo ya lomingo wana na tongo, ba bonde la ki li bonde li akondima apona ngai. Penzambe alakaki.
The prayer of faith shall save the sick and God shall raise him up. It has to come to pass. Do you believe it? Say amen.
Amen.
God bless you. Now I'll turn the service back to Brother Rose, I suppose, here. Brother Jewel Rose.
Now we stand and sing.
Libonde li akondima eko biki sababeli pe nzambe akotele misabango. Esenge li koko kisama. Bondimi yango, boloba amen. Nzambe apambo la bino. Sikawa na zongi siliangani epai ya ndeko Rose. Na kanisi ya wa ndeko Jewel Rose.